Blog Talk Radio.
Kutumuna urwi chachase Changwi chumuvandi mwagai wakanga vimisozi Izindu munyarwanda zabamuri chire kare ka Jewe nigirie mwihuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nigihuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nigihuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nigihuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nigihuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nigihuriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nigihuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nigihuriro nyarwanda
Radio izahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi amuri kumwe nange Chantal Nyange muri studio za Radio izahuka
RNC Rwanda National Congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kanasangiye Ya gatatu umwe n'ubwirunge nyabwo Ya kane umutekano w'abantu byabo Ya gatanu ubanye n'amahanga buboneye Ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC Viva Viva
Rero ngiye kubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange ku munyarwanda yifashe mu Rwanda ku munyarwanda amerewe muri ruriya Rwanda ruyobowe na Kariya Gatsiko Umunyarwanda kugifasha ate Umunyarwanda amerewe ate Umunyarwanda ni nyakujya Umunyarwanda ni nyaguhera Umunyarwanda ni nyagupfa bitewe n'iki bitewe n'imitegekere mibi ya Kariya Gatsiko kamuyoboje kamuyoboranye inkoni y'icyuma Umunyarwanda arahondwa Umunyarwanda arakubitwa Umunyarwanda aracuzwa utwe uko bwije n'uko bukeye Umunyarwanda nta majya n'amaza Umunyarwanda nta makino mu mudiho Umunyarwanda yarabonabonye Bika bizarangira gute rero naho umunyarwanda kugira ngo we ahaguruke yirwaneho kubera yuko turabizi neza iteka ryose n'ahantu hose yuko uburenganzira buraharanirwa ntawe uzazikantarange ntawe uzava imihanda n'imihanda ngo aje kurwanirira uburenganzira bw'umunyarwanda umunyarwanda ni ubwo guhaguruka akirwanaho kubera yuko nta kundi bizagenda nta kindi gisubizo kiri ahandi ni uguhaguruka nyine uburenganzira buraharanirwa nta kundi byagenda bakunzi ba haditahuka rero reka ne kuzimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze cyane Chantal nizere ko unyumva Chantal uranyumva
muri kumvikana neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze cyane ndagushimye kandi ndagusuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya guhanga w'ibyuma ndatuhuza abanyarwanda bose badukurikira ku radiyo itahuka n'abayobozi bacu b'abanyarwanda baba rwose ku isi n'abandi bose baharanira impinduka mbere yuko utangiye ikiganiro cyacu cy'umunsi tariki ya kabiri z'ukwa cumi 2022 ndabanza kwisegura ku bakunzi ba radiyo itahuka ku bakunzi b'ikiganiro cyacu cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage muri umwihariko kubera ko tumaze igihe tudakora ntabwo ari uburangare twagize kubera ko ibibazo by'abanyarwanda ni ibibazo biduhangayikije cyane tubihoraho ariko ku giti cyacu umuntu abagize ibibazo muzi neza ko uru rugamba turiho rwo kubohora abanyarwanda tuba tubufatanya n'ibindi bibazo by'imibereho ya buri munsi gushaka ibitunga umuryango n'ibiki byose rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye umuntu abagize utubazo tumufata tugatuma atabasha kuza gutambutsa ikiganiro ariko ntaho turi kumwe kuri uru rugamba ntaho tuzajya kugeza igihe urugamba tuzarusoreza ibyo twiyemeje ibyo turwanira tukazabigeraho rero turacyari kumwe ntagire umuntu ugira impungenge urugamba turiho kandi tuzarugumanaho kugeza igihe ibyo tuharanira tuzabigeraho reka rero mbahe abandi ikiganiro babanze basuhuze cyo kutwinjira mu ngingo zacu reka mbere kuri mbaduko waba utwumva
yego ndabumva umuyobozi w'ikiganiro Edouard Kabagema
Iwa kuzawa tukumba.
Mwanya mwa mashukuru kusoka neza.
Wi turakumba maduko.
Urakoze cyane nowe mbaza kuramutsa nkaramutsa na Chantari ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Serge nkaba ndamutsa na Jean Bosco Ngarama n'abandi bose ushobora guhura mu kiganiro hanyuma nkaramutsa nyine abaduteze amatwi cyane cyane ariko abakunze ibihotero nyarwanda n'abayoboke baryo ariko n'abandi bose baduteze amatwi ndabaramukisha murakoze
urakoze cyane ubwo rero sindi niba undi muntu wifuza gusuhuza abanyarwanda turi kumwe hano mu kuri radio itahuka abaramutse ahari yafata ijambo bagasuhuza abanyarwanda badukurikiye bo ubwo ndumva ntawe noneho rero ikiganiro cyacu cy'umunsi rero tariki ya kabiri z'ukwa cumi 2022 twakise ngo abakozi ba leta basigaye barwaza bwaki kandi baravuga ko mu bayobozi bo mu Rwanda ngo harimo ibyitso iyo ni inkuru ni titre ni inkuru ebyiri zikoze iki kiganiro cyacu inkuru ebyiri nyamukuru aho inkuru ya mbere ivuga ko ngo abakozi ba leta nabo basigaye barwaza bwaki abana b'abakozi ba leta basigaye barwara bwaki nabo ahandi inkuru ikatubwira ko mu bayobozi b'u Rwanda ngo hasigaye harimo abo bita ibyitso iyi nkuru turayireba ku mwanya wa mbere ya kabiri turareba ibibazo by'abantu birukanwe muri Tanzania bazize amagambo Kagame yabwiye Kikwete murayibuka mu 2013 urebye uko aba bantu ukuntu babaye muho mu Rwanda n'ukuntu babagaho muri Tanzania batarirukanwa ubona ko amagambo rutwitsi ya Kagame yabakozeho iyo nkuru turayireba nayo ikindi turi burebe ni utuntu n'utundi turabashakira nyine inkuru cyane cyane turabaganiriza inkuru zo muri Central Africa aho bavuga ko ngo hari abasirikare 500 b'u Rwanda bamaze guhabwa ubwenegihugu bwa Central Africa turebe na n'icyaba kigamijwe turababwira ko muri Central Africa gahunda yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo Perezida Touadera ashimutse indi manda ya gatatu nk'uko Kagame yabigenje mu Rwanda birimo kwanga kubera ko ubucamanza bwarabyanze inkiko urukiko rwarabyanze ubwo rero turareba ikigamijwe niba barimo Rwanda rurimo kohereza abasirikare benshi muri Central Africa nk'uko ibinyamakuru birimo kubivuga ibyo bintu bigamijwe iki turabireba rero mu ngingo yacu mu tuntu n'utundi reka ndebe niba Ngarama yaba hari Ngarama waba utwumva
ndahari rwose ndabumva
Ngarama urakoze cyane kuza mu kiganiro tuguhaye ikaze kandi turagusaba ko wasuhuza abatwumva noneho tukagusaba ko wamagambo avunaguye watubwira ingingo tuteguriye uyu munsi tukabona kugeza ikiganiro cyacu ijambo ni ryawe Ngarama
murakoze cyane Bwana Kabagema kuri uyu mugoroba ku kiganiro mwateguye kuri radio itahuka mukaba mwarantumiye kugira ngo nshobore gufatikanya n'abandi mu kuganiriza abanyarwanda amazina yanjye rero nk'uko mwari mumaze kubivuga ni Jean Bosco Ngarama nkaba ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko rero mwari mumaze kubivuga ingingo ziri ku murongo w'ibiri buganirweho none mumaze kuzivuga kuri uyu mugoroba rero nk'uko ntawe uhemye kubitangariza abanyarwanda nje n'ubundi ngaruka ku kibazo kiri mu cyahoze ari Cyangugu ni mu karere ka Rusizi icyo ndi buhereho cyane ni ikirebana no kwimura abaturage baturiye uruganda rwa Siderwa ibiganiro tumaze kuganira muri iki kiganiro kirebana n'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mu Rwanda twakoranye ibiganiro byinshi bireba kariya karere icya mbere harimo icy'uko nagaragaje kuri iyi radiyo uburyo ngaragariza abanyarwanda uburyo ubutegetsi bwa FPR bwakenesheje abaturage batuye muri kari agace ahanini ikintu bazira kirazwi bakunze kugicyurirwa kenshi nanjye ubwanjye nari impari nagiye mbyumva ni ukuzira ko abaturage bahatuye babaye muri zone Tirikwaze ndavuga muri cya gihe cya 1994 ko bahoraga bacyura yuko ngo ntibigeze babona umuriro w'amasasu ngo n'abantu bajejetse bibereye muri Tirikwaze mbese n'abafaransa icyo kiri muri n'imwe mu mpamvu z'ibyo bajya bazira kuri uyu munsi wa none rero ubu turimo tuganira nagiraga ngo nibutse rwose abakurikiye iki kiganiro yuko ubwa mbere naje nyine tuganira ku kijyanye n'uburyo FPL yakenesheje abaturage batuye mu kibaya cya Bugarama ibambura imirima yabo imirima bamwe barayifiteho gakondo abandi bari baraguze barashyemo imitungo baragurisha amabanki irabambura bavamo bagenda baragenda ikiganiro cya kabiri rero twakoze twaganiye nabwo uburyo FPL yakenesheje abakozi bakoze mu ruganda rwa simerwa cyangwa se abantu batuye muri kara karere babirukanwa mu kazi babyise kugabanya ariko mu by'ukuri ahita hazanwa abandi bo kubasimbura b'indobanure bigaragara yuko icyari kigambiriye nyine icyari kigambiriwe ari ukugira ngo babarindagize mbese babakeneshe ku buryo ko uyu munsi wa none ubona nk'umuntu wavuye muri urwo ruganda yirukanwemo cyangwa se ahagaritswe yiswe ko ari ukugabanywa bakazana abandi usanga mu by'ukuri ba yarambuwe n'imirima yiwe yari ariho udufaranga yari yadushoye usanga ubu aribo babandi babayeho batariho aribo babandi nyine uryama akavuga ejo nimba buzacya nyuma y'ibyo rero namaze kugaragaza kuko twabikozeho ibiganiro birambuye ndanabisobanura uyu munsi jeje kuvuga noneho ku kijyanye ubushize nibeshye gato ubushize twaganiriye ku kibazo cy'uko abaturage baturiye uruganda rwa simerwa nabwo bari gutaka bavuga bati dufite ibibazo no gukeneshwa muri ubwo buryo bwose navuze bavuga bati uruganda baruturiye uruganda rusenya inzu zabo kandi nibyo koko umutingito w'imashini ugisenya inzu hari ivumbi riva mu ruganda rwa simerwa simbyita ivumbi nini sima iguruka mu kirere abantu bakayihumeka ku mabati ku myaka hose ibiriho ntabwo nari ntuye ibyo mvuga n'ibyo ntabwo ari ibyo nabwiwe n'ubuzima nabayeho hari imyuka iva mu ruganda rwa simerwa inuka nabi navuze yewe no gushakashatsi bigeze gukorwa n'umuryango witwa Riporodoro nari mambure nkaba nari ndi no mu babukoze ku bijyanye n'indwara zo mu myanya y'ubuhumekero zikunze kugaragara muri kariya gace ariko ahanini zikaba ziterwa n'iryo vumbi rya sima abantu bahumeka kuko uyikoreshejemo n'intoki uri kubaka bigukobora intoki noneho uwumva iki kiganiro atekereze kuyihumeka ibyo rero byose narabivuze ngereka noneho muri kino gihe ikibazo cy'indwara zidasobanutse indwara zidasanzwe ziri kugaragara muri kariya karere mvuga no ku bijyanye ndetse na expropriation bari bari kuvuga cyangwa kwimura abantu mu gace gatuye simerwa kugira ngo babe bajya ahandi batura hatari ibyo byose nari maze kuvuga uyu munsi wa none rero ikibazo cya nzinduye kuri uyu mugoroba kugira ngo nganirize abanyarwanda ni cy'uko ejo bundi ku itariki ya 28 z'ukwa cyenda 2022 mu kinyamakuru cyitwa bwiza.com hasohotse inkuru ivuga ngo abaturage bari babangamiwe n'uruganda rwa simerwa bamaze kubarurwa ngo bimurwe muri iyo nkuru rero bavuga yuko abaturage hafi 400,000 aribo bagomba kwimurwa hafi y'uruganda rwa simerwa hakaba muri abo baturage hari abaturiye kariyeri ndavuga aho bacukura ibyondo bazana gukora mu isima biva hari hirya ku mashyuza abaturage ngo imiryango 144 igizwe n'abaturage 300 hakaba hari n'abegereye uruganda imiryango 71 abaturiye kariyeri aho bacukura ibitaka ni imiryango 144 igizwe n'abaturage 71 none abegereye uruganda ni imiryango 501 igizwe n'abaturage 2212 abo bantu rero bose bakaba bagomba kwimurwa ariko bakaba bavuga yuko uruganda na leta bafashe icyemezo cy'uko abemereye abaturiye aho hari kariyeri bagera nibura metero 300 uvuye kuri kariyeri ko ari bazimurwa noneho abegereye uruganda rwa simerwa akaba ari abantu bari muri metero nibura 500 uvuye ku ruganda bagomba kwimurwa ibyo rero byatangajwe muri icyo kinyamakuru byahuriranye n'urugendo rwa guverineri w'intara y'uburengerazuba bwana Habitegeko Francois yagize kuri uwo munsi kuri iyo tariki ya 28 z'ukwa cyenda aho yasuye itsinda ngo rishinzwe gutunganya ibyo kugira ngo abaturage bimurwe bahabwe ingurane bajye gutura ahandi ngira aho ngaho rero naje gukurikirana n'ibiganiro n'ubundi byabereye kuri simerwa yuko guverineri ahari hari ikiganiro cyakozwe na televiziyo y'u Rwanda iriya bita RBA muri kino gihe cyari direct cyakore mese abanyamakuru wa televiziyo bagikoraga direct ariko gikorerwa kuri simerwa na guverineri na guverineri mese niwe wari ugihagarariye mu bisobanuro rero guverineri yavuze ndumva ntabwo bigeze bacyafisha ku rubuga cyangwa kuri YouTube za televiziyo y'u Rwanda ariko mu bisobanuro yatanze hari amafoto yafashwe n'ama video yafashwe ndayafite guverineri yavuze yuko ngo leta yarebeye abaturage ishaka kubafasha ariko ngo leta ikaba yarateganije aha nigomba kujya gutuza abo bantu igikomere rero kirimo nuko yavuze ko ngo mu miryango ngo igizwe urugero yatangagaho nko mu muryango urimo umusaza n'umukecuru abantu babiri ngo ntabwo bashizayituza kimwe n'umuryango urimo abantu batanu batandatu kuzamuka byumvikane yuko inzu bazabashyiramo nicyo ashaka gusobanura yuko zitandukanye ufite umuryango muto bazamuha inzu ntoya ufite umuryango munini bazamuhereza inzu nini bakurikije mbese taye cyangwa se ubunini bw'umuryango nyuma y'iyo nkuru y'izo nkuru zombi nge kubwanjye nanjye nari nshyigikiye ko nkurikije ibibazo mpazi kuba abaturage ubwabo aribo bagaragaza bati inzu zacu zirasenyuka zisenyurwa n'amamashini uyu mukungugu cyangwa iyi sima inyura mu kirere iraturambiye n'ibindi ndavuga n'amazi mabi twakunze kugaragaza nabwo yanduza arimo uburuza ava mu ruganda rwa simerwa nyuma y'ibyo byose umuturage cyari kiri imbere kugira ngo arengerwe na bya birwara bindi twavuze nuko umuturage yashoboraga guhabwa ingurane ikwiye niko byanditse mu itegeko rigenga expropriation noneho umuturage akaba yarashoboraga kujya gutura aho ashatse nk'uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ribivuga n'andi mategeko bivuga ko umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutura aho ashatse mu gihugu ibyo rero byanyuranije mu by'ukuri n'ibyo guverineri yavuze uko ngo bazajya kubatuza ikibazo rero gikomeye ndiho ngarutse kuvuga kuri uyu munsi wa none n'icya kibazo mu Rwanda dufite ibibazo muri ino minsi bijyanye no kwimura abantu ku nyungu rusange reka mpere ku bibazo bya Kangondo na Nyabiraro leta nubwo ijya yahindura ngo nibanyahe ariko iyo mvugo niyo isiyo iragayitse iyi mvugo nuko kugira ngo bateshe agaciro babone uburyo abaturage babuzwa uburenganzira bwabo ariko mu by'ukuri nge mbita ni Nyarutarama cyangwa Nyarutarama ariko mu bice bya Kangondo na Nyabiraro na Kibiraro ubwo rero mu by'ukuri ibyavuzwe na guverineri ijambo rye ni ijambo rigaragaza yuko ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se ubutegetsi bwa FPR bukomeje kugaragaza igitugu no guhunyura abanyarwanda no guhunyura uburenganzira bwabo kandi mbese kubera abanyarwanda bayobojwe imbunda ko umunyarwanda ntafitiye ho kuvugira yabaza kuba afitiye ho kuvugira u Rwanda rwagombye kuba ari igihugu kigendera ku mategeko nibura umuturage akavuga ati narenganijwe n'ubutegetsi muri ubu buryo ngiye kugana inkiko izo nkiko nazo nta zirahari zirubatse n'amategeko arubatse arahari n'abacamanza bicayemo ariko ntabwo batanga ubutabera impamvu rero mbivuga nuko guverineri yavuze yuko bagiye kubakira abantu icyabaye niki nicyo gira wasobanurire abanyarwanda bakurikiye ikiganiro kuri radio itahuka icyabaye nuko guverineri ibyo yabitangaje mbere yuko igikorwa nyirizina cyo kubarura imitungo y'abaturage kiba ntabwo ushobora kwita umwana izina ataravuka niko tubizi mu kinyarwanda umwana ushobora kuriteganya ariko yitwa izina ruko umwana yavutse icyabaye rero nuko itegeko rigenga nyine kwimura abantu ku nyungu rusange cyangwa expropriation rivuga ko mbere yuko icyambere gikorwa nuko hagomba kubanza kubarurwa umutungo uwo mutungo ukagenerwa inyungu ikwiye iyo nyungu ikwiye rero niyo uwimura ndavuga leta n'uwimurwa umuturage babanza kumvikanaho basanga ariyo umuturage akayihabwa akabona kwimuka ava mu byiwe kandi itegeko rivuga ko yamaze guhabwa iyo ndishyi ikwiye ahabwa iminsi 120 kugira ngo abe yimutse ave ahandi uyu munsi wa noneho icyabaye rero gikomeye wibaza buri wese cyangwa se si ukwibaza umunyarwanda wese yagombye kwibaza no gutekereza kugira ngo amenye ubutegetsi bw'ubuyu bwo ari bwo ni ukuvuga ngo guverineri wa yamaze gutangaza muri icyo kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda yuko bagomba kwimura abantu bakabajyana kubatuza bakabagenera inzu zikwiye n'indiranye n'imiryango yabo mu gihe itegeko ryo rivuga ko abantu bagomba kumvikana icyambere ku gaciro k'imitungo yiwe none niba guverineri amaze kwerekana yuko abantu bagomba kwimurwa bagatwarwa mu nzu ni ingufu zagiyemo ntabwo ari uburyo bwo kumvikana ni ukuvuga ko umuturage nta burenganzira afite ku mutungo we nimu muturage adafite uburenganzira ku mutungo we ni ukuvuga ko bishe deja bamaze kwica uretse ko n'ubundi bashatsanzwe babyica ari formalite amategeko yanditseho ko nabivuze bamaze kwica n'itegeko nshinga none nimba batarumvikana n'abaturage faze ya mbere yabayeho niyo kugira ngo babarure bamaze kubarura kubarura ntabwo ari ukugena agaciro icyo bakoze banyuze mu nzu zirebwa na za metero 500 navuze bagenda bazibarura buri nzu babarura urwo kurundi kugira bamenye umubare w'inzu byo barabirangije faze ya kabiri cyangwa ikiciro cya kabiri cyari gisigaye nicyo kugira ngo bohereze abatekinisiye baze bajye ku nzu ku yindi cyangwa ku rugo kurundi baze kubarura umutungo bawuhereze n'agaciro niba bamara gutanga agaciro noneho umuturage nawe avuge ati agaciro kakwiriye inzu yanjye cyangwa ntikayikwiriye nimba katanayikwiriye bakora ibyo bita contre expertise bakazana abandi bantu babarurira ibyo n'ibindi bindi byo simbitindeho ariko icyo naganishagaho ni uko faze ya kabiri ni ukuzana abantu baza guhereza agaciro umutungo w'umuturage kugira ngo babone uburyo babwishyura none ibyo ntibiragirwaho nta nubwo babarura umutungo ahubwo bo bamaze kugera n'ahantu bajya gutuzwa ikindi cya kabiri nagerekaho ni uko muri ibyo byose n'abanyamakuru bagiye gufotora umusozi witwa Rubyazantarama ni umusozi uri hepfo hagati ya Simerwa n'ibarabara rya gatatu ahantu ujya kwegera igishanga hari umusozi uriho hasi epfo mu kibaya ugana kuri baraje ni baraje ikura amazi mu rubyiro iyazana mu muceri uwo musozi aho ni yepfo ntahantu hatagira n'umuhanda wenda banawukora ntacyo ntahantu hatagira umuhanda bavuga ko bagomba gutuza abo bantu abanyamakuru bazanye amafoto yabo ukibaza utese ubwo butegetsi buvuga ko bureberera abaturage ubwo butegetsi buvuga ko ngo aribwo bukunzwe mu gihugu ndavuga bajya bavuga ngo hari ubwo njya mbona mu banyamakuru bandika ngo abanyarwanda barenga 90% ngo bakunda ubutegetsi buriho mu Rwanda noneho icyo ndashaka kuvuga ni uko nimba ubwo butegetsi buriho koko bukaba bwica amategeko ubutegetsi bwumva ko mbere y'uko bwubahiriza amategeko ikindi bwagombye gukora kuko mu by'ukuri abanyarwanda dushyize mu gaciro icya mbere ni ukubahiriza amategeko none guverineri araza ngo barashaka ngo bamaze gutegura aho bubakira abantu bakatangaza n'uburyo bazabubakira n'inzu bazabashyiramo kandi bataravugana na ba nyir'ubwite ubwo se noneho uyu munsi none mpereye kuri ibyo twavuga ko umunyarwanda afite uburenganzira ku mutungo we mu gusoza aho ngaho rero icyo navugaga mu by'ukuri iyo message nagira umperezi n'abategetsi bariho mpereye kuri uwo guverineri ni ukuvuga ngo nubwo tubizi n'abaturage b'u Rwanda bose nubwo bazi yuko bababeshya ariko mu by'ukuri nibagabanye basubize inkota mu rwubati bareke gukabya ibyabaye Kangondo turabizi amateka yawo turayazi ibiri kubera hirya no hino mu gihugu ku bijyanye n'uburenganzira ku mutungo w'abanyarwanda turabizi nibasigeho bareke gukabya nibabanze bubahirize inzira ziteganywa n'amategeko ajyanywe na expropriation ibindi byo kumvikana bize nyuma nta muturage wigeze asaba leta ngo imwubakire kuko naho batuye nibo bahiyubakiye icyo ngiye mbasaba ni uko bagomba kubahiriza ibijyanye na expropriation bakaza bakabara bakareba umutungo bagaha agaciro aho babaruye bamara kohereza agaciro noneho umuturage yamara kubyumva cyangwa se abyemeye bakamwishyura ibyo bagomba kumuha umuturage akagira uburenganzira wo kujya gutura aho ashaka nta muntu ugomba gutegeka umuntu ngo ajya gutura mu gihugu cy'u Rwanda kandi itegeko nshinga atari ko rivuga ikindi cya kabiri ni uko bimaze kugaragara ko buriya butegetsi buyoboye na FPR iyo bugeze ahantu hari amafaranga butifuza ko umuturage agira ijambo n'ubwo ahandi bose atarigira ni ukuvuga rero ngo munyarwanda kazi wumva iki kiganiro munyarwanda ubona ibyabaye cyangwa ibikomeje kuba muri kariya karere ndavuga cyane cyane ngizo navuze byo guhohotera abaturage no kubambura imirima yabo y'ibishanga kubirukana mu nganda za Simerwa none bakaba bageze naho bavuga ngo bagiye kubatereka mu nzu abubakiye bashatse abaturage ibyo bintu bagomba kubyanga ntabwo abanyarwanda bazagomba kuyoborwa buhumyi bagenda bareba hasi ngo babayobore ngo jyaha politiki yahumiriza ngo uyobore ntabwo ari FPR igomba kuyitwigisha abanyarwanda nibo bagomba kwifatira umwanzuro ubwabo bakavuga bati ibi ntitubishaka turarambiwe ibi bereka Kangondo byaduhaye isomo reka mbe mvuye aho ngaho ariko icyo nagiraga ngo nongereho ni uko muri ibyo biganiro batanze bavuze yuko ngo kwimura abo bantu bizatwara miliyari 20 amakuru rero dufitiye gihamya nabivuze no kuva kera kuri radio itahuka mbibwira abanyarwanda wuko ntabwo nzicarana amakuru na rimwe kandi meza yagira n'abanyarwanda akamaro mureko yababwira nubwo bayobowe n'ibisumizi ariko abanyarwanda bagomba kuba bazi bibakorerwa nibyo tugomba gukora tukabivuga kugeza dushizemo umwuka ibi rero amakuru mfite nuko hari kampani za FPR zamaze gufata ikiraka zishaka gufata za miliyari 20 zikajya kuzubakisha utuzu tw'icyumba na saro bazajya kujugunyamo abo bantu mu gihe hari abantu mu byukuri bafashe imitungo yabo hari abari mw'amadeni y'amabanki kugira ngo bubake amazu mbese abantu umurengera bubatse amazu yabo bagiye kwimurwa bajyane mu kumba kamwe bajyanwe mu tumba tubiri ngayo ngibyo amakuru ya FPR Inkotanyi uko ikomeje gucunda abanyarwanda ibi rero birasa n'iki muri kara karere ari ikibazo gikomeye ikibazo nita ngiye uko ari ikirunga bamaze kurunda kandi gishobora kuzagira igihe kigaturika uwo kizaturikana nta wundi ni uwo bita FPR Inkotanyi muti ni ukubera iki turetse aho mu Bugarama ukazamuka werekeye haruguru ibyo mu Bugarama byo namaze kubivuga hari ikirwa kitwa Gihaya kiri mu Kivu muri icyo kirwa naho hari ikibazo cyo kwimura abaturage ngo akajya kubakwa amahoteli nabonye ndetse n'uriya bita ngo Majoro Karera Denis Karera abifitemo akaboko karekare ni nawe nyirabayaza naho muri Kangondo ariko niyo byitirirwa ariko mu by'ukuri turabizi ababikora banyirabyo turabazi ubwo rero ni ukuvuga ngo hari muri Gihaya nabonye ikiganiro bahaye abayobozi b'akarere bavuga ko ngo batazi ibihakorerwa abaturage bavuga bati twebwe bari kumva 170,000 ngo ni nimuke abona ari intuye umuturage akavuga ati 170,000 nzabikoresha iki bizamarira iki bizatuma nshobora kubona ahandi hantumba ku buryo muri ibyo bitangazamakuru nabonye byahamagaye n'umuyobozi w'akarere ushinzwe ubukungu aravuga ngo ibyo bintu byakorerwa ntabwo abizi uko ibibazo utese ni gute mu karere nimba akarere ari urwego rw'ubuyobozi rwegereshwa abaturage ni gute urwo rwego rutabaruzi ibintu bibera mu karere ruyobora cyane cyane ko aho ibiro by'akarere mu mujyi wa Kamembe ibiro by'akarere biri ni hafi y'icyo kirwa ukibaza uti umuntu ushobora kuza gukora kwimura abaturage bakura mu byabo abaturage bagize akagari kazima ukabimura mu byabo bajyana ahandi ubuyobozi bw'akarere bukaba butabizi n'uwo muntu nuwahe afite ingufu ki arusha ubutegetsi bw'igihugu ikindi cya kabiri ukavuga ati uwo muntu ukora umushinga wo kubaka hoteli mu karere iyo umuntu agiye gukora umushinga abanza gukora business plan yiwe yamaze kuyikora ayishyikiriza n'inzego z'ubutegetsi zegereye aho hantu azakorera icyo gikorwa kugira ngo abereke n'icyo bizamarira abaturage cyangwa icyo bizamarira leta muri rusange kuko ubutegetsi bwo bugomba gufasha abashoramari kugira ngo bashobore kurangiza neza cyangwa gukora neza imirimo yabo uwo muntu ushobora kuza kwiyemeza kubaka hoteli mu karere ubuyobozi bw'akarere butabizi ninde ngaho turambiwe kuyoborwa n'abategetsi bo kubishya abategetsi b'ikinyoma bumvise abaturage ukuri bavuge bati ubuyobozi bwatunaniye nkuzeho ariko kubeshya abaturage bigabanuke icyo nacyo ni ikibazo gikomeye kiri muri kara karere uyu munsi wa none rero mu gusoza umunsi wa none turimo tu muri iki kiganiro kuri radio itahuka ndagira umbwire abanyarwanda yuko radio itahuka ibahereza amakuru menshi ni benshi bajya babitwandika bajya banyandikira iyo twavuye mu kiganiro nk'ubu bakambwira bati nyabone mushimire nakuba kuri n'abayobozi ba radio itahuka yuko radio itahuka iduhereza amakuru afatika amakuru mbese avuga kubiriho bibera mu gihugu kandi atangiwe igihe uyu munsi wa none nyine turiho dutanga iki kiganiro mu kanya hari inama irangiye inama yari yatumiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi iyo nama yatumiraga abantu bavuka muri Rusizi ariko batuye Kigali iyo nama yabereye mu kigo iwacu ku Kabusunzu muri iyo inama yari iyobowe cyangwa se abantu bakuru bari bagirimo yari Minisitiri Gatabazi yari kumwe na Minisitiri Gatabazi yari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi bari kumwe na guverineri uriya habitegeko w'intara y'Iburengerazuba habitegeko Francois muri iyo nama rero baganiriye ku bintu bitandukanye nabyo nshaka kugarukaho gatoya sindi butindeho muri iyo nama bagarutse ku bintu bitandukanye cyane cyane ndavuga ibireba nk'ubuzima rusange kuko byavuzwe na meya ubuzima rusange bw'akarere ka Rusizi ikibazo rero gikomeye cyajemo ni ikibazo kirebana ngo n'imiryango 500 itagira huyiba nyine ibarirwa mu karere ka Rusizi iri hirya no hino muri icyakozwe rero nuko bagaragaje bije ngo yibigomba gukoreshwa muri iyo nama plutôt yibigomba gukoreshwa mu gushyira mu bikorwa cyangwa se mu kubakira iyo miryango 500 basaba buri murenge bawutegeka amafaranga ugomba gutanga ikindi basaba abantu batuye Kigali bavuka muri Rusizi nabo gutanga umusanzu wo kugira ngo basakare wo kugura amabati ni kenshi dukunze kubivuga abantu bakavuga bati no aba bantu izo baba bavuga aba barwanya ubute ntabwo turwanya ubutegetsi ahubwo tubugira inama turabubwira inzira bagomba kunyuramo igihe nimba iki gihe kigeze ko leta y'u Rwanda idashobora cyangwa idafite ubushobozi bwo kubakira abaturage 500 imiryango 500 itagira hwiba ni ukuvuga ngo ubwo butegetsi ntibukiriho cyangwa ubwo butegetsi bwarangiye bwirangije ubwabo iyo abanyamakuru muri kino gihe nk'itangazamakuru byo kuri YouTube byateye imbere iyo abanyamakuru bavuze bati dore umuturage ntafite aho aba aba mu mwobo hari nabo bajya berekana baba mu giti mperutse kubona muri Kigali baravuga bati bari gusebya ubutegetsi akenshi bakiruka kuri ibyo binyamakuru ariko uyu munsi wa none abategetsi ubwabo baravuga ngo bafite imiryango 500 itagira wiba ese iyo miryango 500 itagira wiba imaze igihe kingana iki iyo miryango nimba itagira wiba uyu munsi wa none babonye gute ko iyo miryango itagira hiba bavuga yuko ngo bafite politiki nziza na gahunda byo gufasha abakene izo programu bajya bavuga uko zihari ibyitwa bya VUP hari n'izindi gahunda zo gufasha abakene ibyo bintu byabikora gute mu gihe muri mu karere kazima bashobora kubonekamo imiryango 500 idafite wiba ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo umuturage bagiye kumugerekaho umusaraba rwa rusyo kuko bagabanije imisanzu buri murenge ugomba gutanga kugira ngo abantu bashobore kubakirwa iyo bavuze ngo umurenge yatangiye ni ukuvuga ko umusaraba n'ubundi baba bageretse kuri wa muturage baba bageretseho ni wa wundi n'ubuza kubazwa amafaranga y'irondo za mitiwere ayo ngayo bagiye gushyiraho yo kubakira abatishoboye n'ibindi by'abashinzwe umutekano abagera gute byinshi bagera ku muturage wakubitiraho rero n'ubukene tuzi umuturage afite muri kino gihe cyane ko ibiciro byiyongereye abaturage badashoboye no kwibesha no kugura umunyu ni ikibazo no kugura isukari ni ikibazo ubicyayikira nk'umugabo kigasiye bundi ukavuga ati abo baturage barajyahe ubu turimo tubivuga inama ibaye none ejo hatarezi icyumweru ibinyamakuru biba biri kwandika yuko abaturage bafunzwe cyangwa se bakubiswe bakuriwe bya mfura mbi bazira uwo musanzu ukavuga ati ese uwo muturage leta iyo leta ivuga yuko ishoboye ko yashoboye gukemura ibibazo bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ikora umujyi urimo isuku yubaka amagorofa iyo leta yagiye tukiraho banyarwandakazi tujye dushobora tubwizanye ukuri ku bibazo byacu dufite kuko ibibazo by'u Rwanda nta wundi uzabikemura uretse twebwe ba nyiri ubwite ariko mbere yuko tubikemura tugomba no kubimenya ndabizi hari abatajya babimenya ariko twe ibyo twabonye tuzajya tubibaganiriza tubibasangize tubibabwire mu gihe gishize Perezida Kagame yavuze ko agiye gufasha Congo habaye ikibazo cy'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo Perezida Kagame yavuze yuko agiye gufasha Congo akayubakira umudugudu w'iterambere hariya Igoma uzatuzwamo abakongomani ishyano ryose none Congo ni igihugu gifite amabuye y'agaciro ni igihugu gifite ubutaka bwiza bwo guhinga abaturage barahinga bakeza ni igihugu gifite ubutaka munsi y'ubutaka bwacyo kirakize ni igihugu gifite umutungo kamere mu yandi magambo harimo inzuzi harimo amashyamba harimo n'ibindi ariko igihugu nk'u Rwanda nk'icyacu kidafite aho gicukura amabuye y'agaciro na hamwe igihugu kidafite ubushobozi bwo kubakira abaturage 500 kigashaka kubakira Congo umudugudu kandi ari igihugu gikize uyu munsi wavuga pese abaturage 500 babuze aho batura mu gihugu cy'u Rwanda batuye mu karere ka Rusizi iyo leta yashakaga kubakira abakongomani umudugudu ni iki kibuza kuba yakubakira abaturage itagiye gushyira wa muturage wundi usanzwe ikamba mu ijosi kandi n'undi n'uwo bazayishyiramo wundi na wa muturage nabo bazubakira nabo bazajya kumufata nubwo bazi ko atagira aho aba kandi akeneye nabo bazajya kumufata nabo atagiye wa musanzu iki gihugu turi kuvuga cy'u Rwanda Kagame aherutse sivuga ngo aherutse ni umwe mu bantu bafasha amakipe y'i Burayi batanga amamiliyoni n'amamiliyoni ayo mafaranga y'amamiliyoni atangwa ku banyaburayi adashobora kubakira abaturage 500 ayo mafaranga kuko mu by'ukuri uwo muntu ibyo akora akunda abanyarwanda cyangwa akorera abanyarwanda cyangwa ni perezida w'u Rwanda nongere subira inyuma gato ndebe kuri bamwe basabwe b'abanyarusizi batuye Kigali kuvuga ngo batange imisanzu umuntu nabwo ari yibaza ati ese abo bantu bo babayeho gute abantu bafite ubuzima bumeze gute ni bafite akazi twemere ko bafite akazi nabo bafite ibyabo bagomba gukora yego kugira umutima ukunda n'igihugu n'abanyagihugu ni byiza ariko bose no kwibaza pese dukurikije ubushobozi bw'umunyarwanda tuzi kuri uyu munsi wa none abo bo bafite ubushobozi ese kuzi Kigali no kuvuga ko bari baje bagiye kuba ari amafaranga ari imitungo bakurikiyeyo hari benshi bagiye baza kubera imibereho mibi babayeho mu giturage bakaza kuba ati nibura kugira ngo mu giturage nze nje nkorera igihugu ibihumbi bibiri nje ku ishantiye nterura amatafari kubera ibihumbi bibiri mbona uburyo bwo kuramuka hari abagiye ari uguhunga ibibazo tutibagiwe nyine ko harimo nabo ngabo bagororewe abo b'abadepite aho nubwo hari nta muminisitiri uhavuka nimba nibuka neza abadepite bariyo hari n'abandi bagiye bagororerwa nyine kwa kundi ikirura kiguhereza ati bawakiriye rero kikagusumira urugero turi rufite bamuriki bagiye bagenda bakagira miliyari n'ibindi abo bayatanga ariko uko n'ubundi nayo bibye abaturage naho rero ubundi mu by'ukuri najya wambwira abanyarwanda bakuri iki kiganiro yuko ubutegetsi abiyita abategetsi babayoboye kuko ntabwo babayoboye kubera bakunda ahubwo babayoboye kugira ngo babakamure imitsi babumvishe ndabivuga nyine mpereye nko kuri uru rugero rw'uko bashaka gufasha ibindi bihugu by'amahanga ariko mu gihe basiga abanyarwanda bari gupfa mu gusoza rero murakoze bwana Kabagema kuba mwarimu wampaye ijambo kugira ngo iyi message nigeze ku banyarwanda mu gusoza nageraga ngo nsabe mu by'ukuri abategetsi b'u Rwanda nzi ko bakurikira radio itahuka ko niho bajya bakura inama nyinshi nagira ngo mbasabe niba koko bafite umutima wa kimuntu ubutegetsi burashira igihugu ntigishira niba bafite umutima wa kimuntu nibareke guhonyura uburenganzira bw'abaturage umutungo abantu benshi baba barawukuye kuri abari gakondo abenshi ni gakondo babokomora ku babyeyi babo ku basekuru na basekuruza hari aba baratanze amafaranga yabo baragiye mu mabanki bakaguza bagakora ibikorwa byabo itegeko nshinga rimwe batajya bubahiriza banditse rivuga ku burenganzira ku bijyanye n'umutungo nyabone ibyo bakoze muri Kangondo turabizi nibareke abaturage bo mu Bugarama baturiye Simerwa babahereze uburenganzira bwabo bagenerwa n'iryo tegeko bavuga banditse bakora ibyo bagomba gukora babarura imitungo babahereza amafaranga yabo bajye gutura aho bashaka bareke kujya kubatuza ku musozi wa Rubyazantama bareke kujya kubajugunya aho guverineri yavuze mu kumba nk'uko batwaye abantu bakuye za Kangondo numva rero muri make nabangarukiye aho ngaho kugira ngo dukomeze ku yindi ngingo aba kandi mbashimiye cyane kuba mwemeye kumpereza umwanya kugira ngo nganirize abanyarwanda harakabaho abanyarwanda harakabaho u Rwanda murakoze
urakoze cyane nama kubera izo nkuru duhaye ni inkuru nziza cyane abanyarwanda benshi bari bazi akaga abantu muri Kangondo bagize ntago bazi neza ko niyo ngiyo poza cyangwa ngo ibi bintu bimeze nabi cyane gusangiwe ku iyo nkuru ikintu na ndoto na ikintu kimwe mbanamo nuko kandi nakivuze mu kiganiro cy'ubushize nuko ubu ngubu twinjiye mu yindi era cyangwa se uko bigaragara ntabwo tukiri muri mu bihe bya kera aho umuntu yimurwaga bakamubarira amafaranga ahaye n'umutungo we bakayamuhereza mu ntoki akajya kwiturira ahashaka bigaragara ko ubungu twinjiye mu bindi bihe aho nta muntu uzongera kujya abarirwa imitungo ye ngo abamuhereze amafaranga kashi ajye ahashaka ubungubu biragaragara ko ubutegetsi bwa FPR bwafashe undi muvuno wo kujya bimura ni ikintu gishyashya kiri mu Rwanda kandi abantu bagomba kwitegereza bakakibona ko kwimura wenda guhera muri Kangondo n'ahandi kwimura bizajya bikorwa ku buryo umuntu bamwimura bakamwubakira bakamuterekaho bakamutuzaho bashaka ariko kuvuga ngo bazongera guha amafaranga ahwanye n'imitungo amafaranga ya kashi yafate mu ntoki ujye kwiturira aho ushaka bigaragara ko ari ikintu cyarangiye kitazongera kubaho kumva niba bikoze Kangondo kandi abwiye abanyarwanda babwira ati mushatse mushyigikire abantu muri Kangondo murwanye yuko abantu bimurwa badahawe amafaranga kashi kuko nibikorwa muri Kangondo bigakunda n'andi hose mu Rwanda bizakorwa none murabona ko no muri za rusizi niyo iri gukorwa ubwo rero twinjiye mu ifazi nshyashya twinjiyemo yuko bigaragara ko FPR ubutegetsi bwa FPR butazongera kujya gutanga amafaranga ku y'ingurane ku mitungo ahubwo n'ukujya baza bagafata abantu bakabamenesha ku ngufu bakavuga ngo babubakiye bakabaterura bakajya kubatuza ahantu bashaka urumva ariko ni ikibazo gikomeye cyane kitari gisanzwe tutari tumenyereye aho umuntu azajya abanyarwanda batazongera kujya bahabwa ingurane y'imitungo yabo mu mafaranga bagomba kwimurwa ni kimwe gikomeye cyane maze ukubereka ndekera aho ngaho nawe watanga igitekerezo cyawe kuri iyo nkuru
uranyumva Edouard
wenda kumva
ya nta byinshi mvugaho nakongera akantu gatoya gusa yuko hariya muri ya Rwanda uko imyaka igenda yicuma iriya leta n'iriya bariya bategetsi bariya abantu biyita leta bagenda bakoresha imbaraga z'umurengera natanga urugero ejo bundi bimara abantu bo muri Kangondo na Kibiraro kubera ko bacyuma n'abandi bose baramaze kubafunga bacyuma hasane n'abandi bose nabareye abayitamange n'abandi bose bavuzaga induru batabariza abaturage bari bamaze kubakura mu nzira bazanye imbaraga z'umurengera nyinshi cyane abasirikare benshi ku buryo umuntu yari afite ubwoba ko bagiye kongera gukora kibeho ya kabiri noneho nta munyamakuru n'umwe berekanye ahubwo bareba abanyamakuru babuvuzera zabo babashumuriye ibusanza ngo berekane ukuntu abaturage bishimye nabyo rero ni ibintu by'umurengera bikabije ikindi nanone nakongeraho ni uko ibiba byose kagabo yabivuze buri wari kutubwira nyine ukuntu bakoresha imbaraga z'umurengera ukuntu ba umuntu ntakitakigira ibintu bye ukuntu babimwambura ukuntu batatanga ingurane ibyo turabimenyereye ariko baranabyivugiye nawe kuri radio ariko ni kagabo yabivuze yaravuze ngo ahandi baterura abaturage n'amazu katerpirari kazi kabaterura ikabajyana yarabyivugiye rwose
narabyumvise
abivuga icyo gihe rero byari bitaratangira kujya mu bikorwa nk'uko yavugiye ku Gisenyi ngo tuzatubarasa ku mago y'ihangu amaze kubivuga nibwo bagiye kubona abantu bari kujya babarasa barapfuye ahantu hose mu mujyi wa Kigali hehe hariya hagana za Byumba ukumva ngo abantu bamurashe ngo kubera ko yari yikoreye ibitoki cyane cyane igihe hari haje zaguma mu rugo umuntu yajya guforoda mu Buganda yazanye igitoki cyangwa azanye akantu ko kurya mbere ko ukabona bamurashe rimwe na rimwe bakabarasa no ku mupaka wa Uganda ugasanga bari gushwanira imirambo imbaraga z'umurengera zirahari ikindi nanone kaga yavuze yaravuze ngo abaturage b'abanyamahanga bashobora kuzaruta abanyarwanda none biri kugenda gute ari kuzana abo mu Bwongereza ari kuzana abo muri Isirayeli ari kuzana abo muri Denmark ari kuzana abahe hose ibyo byose rero rimwe na rimwe aduteguza tugashaka kutabyemera ariko arabikora naho rero nyine ko ubutaka bari kubutwara ko abaturage bapakira aho bashaka hariya muri cya gihugu hakora imbaraga z'umurengera nicyo kintu navuga shimangira kigaragara usuko iminsi igenda yicuma uko bazakomeza kujya bajyana abaturage ku rukuta bishobora kuzarangira nabi nabi cyane murakoze
urakoze cyane mbadoko reka tujye rero ku ngingo yacu yishyiraho hari ikintu twaganiriye cyane kuri radiyo itahuka twerekanye kenshi kuri radiyo itahuka ko iriya leta ya Kagame itekinika umubare w'abakene noneho igafata abantu bakennye ndabona twavuze ko mu byiciro by'ubudehe nta kindi kintu bigamije mu Rwanda usibye gutekinika cyangwa se gutubya nkana umubare w'abakene kwerekana ko abakene ari bakeya bityo bikaba inyungu ya mbere ikaba ari uko iyo werekanye uri umuyobozi ukerekana ko ufite abakene bakeya bigaragara ko wakoze politiki nziza ko wakoze politiki y'ubukungu nziza ko uri umutegetsi mwiza wageze ku bintu bikomeye ubukungu bwawe bwazamutse urumva iyo ni intuza ya mbere cya kabiri twakundaza nuko iyo ugaragaje ko ufite abakene bakeya biguha nawe bihita binaguha inshingano nkeya kubona abantu bakeya ufasha ugomba ko twabyise ko ari ugutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri ukagaragaza ko warwanije ubukene ikindi ukaba ufite abantu bake bagufi bo noneho rero ikintu cyabonetse giteye ubwoba n'ahantu ni nko y'umugihe komu bakiciwe cya gatatu n'abakozi ba leta nibo basigaye barwaza bwaki iyo ni nkuru iteye ubwoba nkimara kuyisoma nabwiye abantu dukorana kuri radiyo itahuka ndabwira nti iyi nkuru nimujye muyiserinda muyikoporore kereke ariko nimutinda gato barahita bayisiba igihe abo bantu ntibibabwira bagiye kuyishaka basanga bamaze kuyisiba ariko njyewe nahise nyisoma ko nari nzi ko itaho igihe batayisibye kubera ko umuntu wayanditse yashobora kumucisha umutwe iyi nkuru kuvuga ngo kwandika abakozi ba leta basigaye barwaza bwaki ni ikintu kiremereye cyane nizo mpamvu bahise bayisiba ahubwo bayisimbuza indi turabereye mu kanya ariko rero muri iyo nkuru ikintu cyarimo ni iki kuko njye nayisomye vuba vuba nari nzi ko bahita bayisiba muri iyo nkuru hari umunyamakuru yabazaga abaturage bakamubwira yuko ngo bashyizwe mu cyiciro cya gatatu mbibutse ko icyiciro cya gatatu ni icyiciro kirimo abantu b'abakozi ba leta abantu bifashije urumva nk'abarimu abaganga abantu muri univerisite mbega abantu bifashije kwa ngo abaturage bamwicaye nabo bajyanye mu cyiciro cya gatatu noneho kubera ko cya gatatu nta bufasha n'abakozi ba leta kibona abo baturage bakiri cyane bazamuye bakabashyira muri icyiciro cy'abantu bifashije iyo babyaye abana barwara bwaki abana bakagira bakagwingira ariko ntibashobora kubona ya fungo yitwa ubufasha bw'ifu yayindi yitwa ngo shakimondo nta bufasha bundi na bumwe bashobora kubona kandi abagenzi babo bari mu byiciro byo hasi icyiciro cya mbere n'icya kabiri bo ngo bakabona imfashanyo noneho rero bakabavuga bati twebwe twazi yuko batujyanye mu cyiciro kitari icyacu icyiciro cy'abantu bakize ubwo urumva bigaragaza rero ko ibyo ari byo twavuga kuri radiyo itahuka twavuze kenshi kikiri cyane tubwira abantu ko leta y'u rwanda itikinika igafata abantu b'abakene ikabajyana mu cyiciro kitari icyabo ikabajyana mu cyiciro cy'abantu bifashije mu rwego rwo gutekinika cyangwa se gutubya nkana umubare w'abakene ibyo ni ibintu bigaragaza ariko byerekana iki rero byerekana ko ubukene ntawuhishira ntawu wahishira ubukene ngo bikunde kuko uwo mukene ngo umufashe abakene Kagame yarabafashe ajya kubahisha mu cyiciro cya gatatu kirimo abantu bifashije daboro hari n'andi mayeri yari ahari nuko wenda abantu badakurikirana ibintu neza bakora kiriya cyiciro cya gatatu dore nk'igiciro cya mbere cyari cy'abantu b'abakene cyane bavuga ko bari mu bukene bukabije icyiciro cya gatatu kikaba ari abantu bari mu bukene busanzwe bworoheje icyiciro cya kabiri cyangwa abantu b'abakene bari mu bukene busanzwe bworoheje icyiciro cya gatatu akaba ari cy'abantu bifashije icyiciro cya kane akaba ari cy'abantu b'abaherwe Kagame cyangwa se ubutegetsi bwe bakoze icyo cyiciro cya gatatu kirimo abafungisiyoneri abakozi ba leta n'abandi bantu wenda b'abacuruzi boroheje barundamo abantu benshi ku buryo abaturage barimo urebye icyiciro cya gatatu cyashyizwe n'abantu 50% by'abaturage bo mu rwanda bari mu cyiciro cya gatatu ari nacyo giteye ibibazo uyu munsi bavuga bati abantu bakirimo ni abantu bagombye kuba bifashije ariko abana babo barimo kurwara bwaki noneho impamvu yabikoze uwo muri iki cyiciro cya gatatu cyari urebye icyo umuntu yakwita karasi mwayene icyiciro cy'abaturage bifashije badakize cyane kandi badakennye cyane numva ko bagikoze mu rwego rwo kwerekana yuko abanyarwanda benshi bari mu cyiciro cy'abantu bifashije nazo mpamvu bafasha abo bakene bose baraza barundamo noneho kiba kinini cyane kirabyinjiye icyo cyiciro kigira abantu 50% b'abanyarwanda bose ariko urumva ko babageze kubera ko nta muntu uhishe ubukene babageze muri icyo cyiciro cy'abantu bifashije kandi abantu bakennye cyane mu rwego rwo guhisha ubukene nyine cyangwa se gutubya ubukene nkana bagezemo abenshi bananirwa kugura mituweli abenshi bananirwa kugura udupfukamunwa none numva ko barimo kurwaza bwaki numva ariko ahangaha ibyo twavuze twanenze leta y'u rwanda yuko ijya guhisha abakene abantu bakennye cyane ijya kubazamura ikabashyira mu cyiciro cy'abantu bifashije mu rwego rwo nyine rwo gutekinika cyangwa se rwo gutubya ubukene nkana bumva ko bigize ingaruka ariko birigaragaje kubera ko ntabwo ikosa nka ririya ntabwo ushobora ubukene ntawe ushaka ikindi kintu gikomeye ni ahantu batubwira bati abarimu kuko muri iyi nkuru abantu bashinzwe kwakira abana bagwingiye abana barwaye bwaki wenda ari kuri za santire n'ibyo byose bavuga ko umuntu umunyamakuru yavuze ati nta nubwo natinye kuvuga ko mu bana twakira harimo n'abantu harimo n'abana barwaye bwaki twakira harimo n'abaturuka mu miryango y'abakozi ba leta nk'abarimu n'abaganga nubwo nguko byari byanditse kuko iyo nkuru narayisomye vuba vuba kugira ngo batayisiba ntarayisoma ati abana muri abo bana barwaye bwaki bafite imirire mibi harimo n'abana b'abaganga n'abana barimu abana b'abakozi ba leta donc abana b'abakozi ba leta abarimu n'abaganga ati nabo barimu nuko hari ikibazo rero umuntu yakwibaza ni gute ubutegetsi bwa FPR bumaze imyaka 28 ubu ngubu bari kuvuga ngo barimo kwizihiza ngo imyaka 20 bataye u Rwanda imyaka 28 bafashe ubutegetsi ariko iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru cya leta yekomo avuga ati abakozi ba leta bararwaza bwaki ubutegetsi bwa Kagame na FPR bumaze imyaka 28 noneho ikibazo gikomeye ahangaha nta excuse babona ntabwo nta excuse ni iyi ushobora kuyibona tuvuge ko wenda baje muri 94 bagasanga kuko abafunksiyoneri abakozi ba leta abana babo barwaye bwaki icyo gihe bafata ubutegetsi noneho niba nyuma y'imyaka 28 abo bakozi ba leta abana babo bakirwara bwaki nabyo ntacyo baba barakoze kuko niba nyuma y'imyaka 28 bagombye kuba warabateje imbere aba bakozi ba leta barazamutse bakazamuka mu mibereho kuburyo abana babo batakirwara bwaki niyo baba barasanze FPR yarabafashe ubutegetsi igasanga abakozi ba leta barwaye bwaki nyuma y'imyaka 28 itegeka nubwo bakaba bakirwara bwaki nabyo byari ni echec politiki ikomeye cyane noneho rero niba bafashe ubutegetsi bagasanga abana b'abafunksiyoneri batarwara bwaki ubungu bakaba basigaye barwara bwaki nibo babyandikiye na gato tubyandika iyo ni katastrofe iteye ubwoba urumva ko gutya cyangwa gutya hose ni esheki y'ubukungu ni esheki ya politiki ni esheki y'imiti y'ikere iteye ubwoba ikibazo ni uko umuti Kagame ushaka kongera kwiyamamaza ngo indi manda ya kangahe arayishaka manda y'iki niba umaze imyaka 28 utegeka wowe na FPR ishyaka ryawe umaze imyaka 28 utegeka abana b'abafunksiyoneri abana b'abakozi ba leta barwara bwaki ubutegetsi bwarashaje nta bitekerezo bishyashya baravuga bati mureke mutangire ubutegetsi n'abandi bafite ibiti bishyashya ndetse mureke abandi bategeke mujye ku ruhande cyangwa se mutegeke mufatanye kubera ibitekerezo byanyu nta kigenda byararangiye mu byemererwa none se ikindi kintu urundi babwiza kugira ikimenyetso umuntu akeneye ni iki kwerekana ko ubutegetsi bwa FPR bwabaye sheke niba nyuma y'imyaka 28 ategeka abana b'abafunksiyoneri n'abana b'abakozi ba leta barwaye bwaki ikindi kimenyetso ushaka ni iki ni ikihe ibyo nibo babyandikira ikindi rero umuntu yavuga ko iyi nkuru barayanditse mu kanya gato bahita bayisiba noneho bahita bayisimbuza indi nkuru ivuga ngo muri Nyaruguru ngo kumwigira ngo byabagabanutseho 2% mu myaka 5 kuva muri 2017 kugeza muri 2022 ngo kumwigira byagabanutseho 5% nabyo ntabwo ari igitangaza kubera ko urumva ko niba kumwigira muri Nyaruguru bigabanuka 2% mu myaka 5 urumva ko buri mwaka bigabanuka 0.4% urumva ibyo ntabwo ari igitangaza urumva nabyo ntabwo ari igitangaza ahubwo bireka ko inkuru bandika mu Rwanda ni inkuru nk'iyo nkuru uyisomye bakakubwira ukuntu muri Nyaruguru kugwingira byagabanutseho 2% mu myaka 5 ukarekera aho ngaho baba bakuhishe inkuru ya iyi nkuru yari ikomeye cyane tubwira ukuntu abana b'abafunksiyoneri basigaye barwara bwaki bayisibye ariyo abantu bari bakeneye kumenya niyo nkuru nyamukuru icyo kintu gishyashya abantu bakeneye ariko barakibahishe barakinyimye noneho babandikira ibindi bintu bya maonesho byo kubarangaza ariko umva ko mu Rwanda inkuru nyazo informasiyo nyazo ntazo abaturage babona barazinyonga ahubwo bakabereka bakabandikira utuntu tw'amafuti two kubarangaza by'agaciro ngewe ikindi kintu umuntu yavuga ni uko igiciro by'ubudehe ni zero bereka ko kuko niba abantu icyiciro batubwira ko abantu bifashije kimwe bafunksiyoneri abakozi ba leta abantu basigaye barwara bwaki urumva ko kandi baratubwira ko icyo kicyo cyari cy'abantu bifashije none bagaze barwaraza bwaki urumva ko byose byabaye technique nako byaye byose ni ibinyoma ni fake byose igisho by'ubudehe byose ni zero urumva ko ntacyo bivuze niba icyo kicyo cyo kigwaza bwaki ndaje dukuzera cyane babwira nuko ngiye nkeka ko ntabwo nabyemeza ariko ndakeka ko Kagame ashobora kuba yarabonye amakuru inzego ze ziperereza n'iki byose cyangwa se zikora ubushakashatsi mu biturage inzego ze za Kagame zishobora kuba zaramuhaye amakuru y'uko abakozi ba leta basigaye barwaza bwaki nabonye ko muri iriya nkuru basibye yavuga ko abarimu n'abaganga n'abantu bakora kwa muganga basigaye barwaza bwaki Kagame noneho iyo nkuru ayo makuru yayabona yuko abakozi ba leta basigaye barwaza bwaki inkuru iteye ubwoba kandi iteye igisebo ku butegetsi bwe mu mwaka w'imyaka 28 abakozi ba leta bakaba barwara bwaki nkeka ko ashoka arabonye amakuru yayabona agahita ariko akaba ari cyatumye ahita yongera umushahara w'abarimu vuba mu rwego rwo gutanga kugira ngo wenda aya makuru naramuka amenyekanye bazasange deja abarimu yarabongeje kuko ni ikintu giteye ubwoba ni igisebo gikomeye cyane kugira ngo inkuru nk'iyi isohoke hanze ngiye nkeka ko rero ko ashobora kuba aya makuru yarayamenye imbere ntakirukanka agatanguranwa akongeza imishahara y'abarimu noneho ariko niba ariko byagenze kuko abarimu ntabwo ari mu mahembwe make bonyine nta nubwo ari bo barwaje bwaki bonyine hari n'abandi nabo kwa muganga wenda n'abapolisi n'iki byose n'abandi bakunzi ba leta benshi n'abafata pansiyo ntoya bose bafite ibibazo bikomeye niba ariko byagenze n'abandi bose bagombye kubongera imishahara kuko niba bimaze kugaragara ko abantu bari muri kiriya cyiciro bari mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe abakozi ba leta basigaye barwaza bwaki ntabwo bagombye kongerera imishahara y'abarimu gusa kuko wumva ko si abarimu bari muri iki cyiciro cyonyine hari n'abandi benshi barimo barwaza bwaki urumva ko bagombye bose kubazamurira imishahara twanavuze ko kuzamura imishahara y'abarimu abandi benshi bafite ibibazo rero nkakeka ko ari atari umumanzi cyangwa se urukundo rundi afite abarimu ashobora kuba ari ariya makuru yabonye noneho agatanguranwa akazamura imishahara y'abarimu ariko yagombye n'abandi bose bazamurira ndetse n'icyatuma ibibazo bicika bikavaho ni uko bashyiraho umushahara fatizo ku buryo abantu bose bafite imishahara mitoya bazamurirwa umushahara ku buryo umushahara wabo uhura n'ibiciro biri ku masoko nibyo icyo cyaca kiba kuko niba abantu bafite imishahara mito yose basigaye barwaza bwaki n'abarimu n'abakozi ba leta bose barwaza bwaki ni ikibazo bagombye gutekerezaho muri rusange bakagishakira igisubizo cya rusange aho kugira ngo bafate abarimu gusa bongerere umushahara abandi bose basigara aho ngaho kuko n'abandi bazarwaza bwaki bwaki ntabwo izakishyira muri icyo cyiciro cy'abo bantu reka ndikira aho ngaho rero namwe mutange ibitekerezo kuri iyi ngingo reka njye kwa Maduka ijambo ni rya Maduka
urakoze cyane kongera kumpa ijambo no kubisobanura umaze kutubwira ukuntu ubukene cyangwa ngo abantu bo mu cyiciro cya gatatu abana babo bamerewe nabi na bwaki njye ntabwo bintangaje cyane kuko hariya mu Rwanda cya mbere ni ikinyoma kigenda bakunze kujya bahesha ibintu byinshi cyane babiduhisha cyangwa bahisha amahanga bivuga ibigwi bavuga ko bakataje ariko rero ntabwo ariko bimeze ntabwo ari ukuri noneho icyakora wenda icyo nabemereraho gatoya ni uko ubungubu ubukungu bwifashe nabi cyane kuva korona yaza nubwo babeshyaga ngo baratumbagira ariko kuva korona yaza ukaza gukurira ntambara yo muri Ukraine ibintu byagiye rutubi mu Rwanda rero agahugu enclave kari au centre hejuru mu misozi ashobora kubeshya abandi ngo barazamutse barakize ariko ntabwo bishoboka ikindi ni uko abadikitateri bose ku isi barwara indwara zimwe burya bagomba kubeshya ngo iterambere rikomeye ngo rizamuka buri teka 10%, 12%, 9% ibintu nk'ibyo buri mwaka kuko ntabwo ari byo kubera ko bibanda kuri ngo ekonomi yabo iri kubuminga ni uko nta handi bacungira duba dorome ni zero ibindi byinshi ni zero none bagapfa gucungira kuri ngo ekonomi ngo kujya izamuka kandi ntawe banyomoza baravuga bakisubiza ariko ntabwo ari byo ibyo abantu benshi babashakashatsi bamaze kubona ko atari byo muri demokarasi niho ahubwo bazamuka cyane kandi banayerekana n'imibare nyayayo batanga n'imibare yuzuye n'ahandi batanga imibare ibituzuye mbo icyo ni kimwe ikindi nanone gihari ni uko kariya gatsiko kuva kagera muri kiriya gihugu gafite indwara katazakira numvise bagira inama ntabwo bazayikira kereka n'uwo bazabavura cyangwa ukabakubita icyuhagiro bafite umururumba ukabije wo gukunda ibintu by'iyi si kandi byose bazabisiga bakunda ibintu hanyuma baka imfashanyo u Rwanda rubazibona nyinshi cyane amafaranga araza mu gihugu ariko byose barabyikubira agatsiko ka apartheid karabyikubira noneho abaturage ibyo bafashe mu izina ry'abaturage bikajya mu gatsiko noneho abaturage basigara mara masa nibwo uzasanga rero ngo abo mu cyiciro cya gatatu n'abarwaye bwaki cyangwa barwaje bwaki ikindi kigaragarira buri wese ntakombye kwirirwa njya kure nta bushakashatsi bibaza urebe ziriya ndege za kaga urebe ziriya modoka ejo bundi ari gutambagiramo uzima itamenwa zigura akayabo k'amadevize urebe umuhungu ujya kugura amazu Beverly Hills n'abanyamerika cyangwa n'abantu n'ibikomangoma bitajya kuzigurayo urebe ubuzima babayeho urebe ukuntu umugore we ari gukimbagira mu ndege ari kujya gufata ibikombe bitajya 12 urebe ingendo babahoramo ibintu baba barimo ibyo byose nta kuntu bishyize ku munzani bitagomba kwamisha byerekana ko abantu bakene kuko ayo mafaranga araho hava ku ruhande rumwe rero niba umwakize cyane ku rundi ruhande umwe arakena cyane amavunja azaza bwaki zaze kugwingira bize kwambara injamba bize kubona abantu batishimye bize n'iri esperance duviva tubeshya nayo siyo ntabwo ariyo ntabwo abantu babaye gutyo bashobora kugira experience dovi nziza cyane ngo usange ubuzima bwarazamutse bujya hejuru hanyuma nabuze uko bikubira ubukire bwose bw'igihugu ikindi ahubwo nakwibuka navuga ku cyambere twari twavuze ni ukuntu kera ku ngoma zatambutse iyo bajyaga kwimbura abaturage baprofitaga sinzi niba mubibuka mubizi igihe ndabizi nawe byiboneye n'amaso yanjye aho babaga bagiye gushisha nk'umuhanda cyangwa bagiye gukora ibikorwa remezo abaturage baba baza ko bagiye gukira bose bari bakoraga ibishoboka byose kugira ngo bahage babe bahari noneho babonaga akayabo gatubutse cyane karuta nka dubri yavariye yari ifite umuntu wari uhari yahitaga umukire ariko za leta zikorera abaturage ubu ngubu rero byaraje bihura ku byo narabyiboneye n'amaso yanjye ntabwo ibyo mvuga mbeshya cyakora ajya ntabwo banyimuye cyangwa bagire gute ariko nabonye abantu bishimye rwose ko bimuwe bakajya kwiturira ahandi kandi bameze neza bishimye baseka nta mvuru ntacyo nta byari ibintu bya ibyo nabyiboneye n'amaso yanjye nicyo ushaka kuvuga hanyuma rero kina nyine bigaragara ni uko ubukene mu Rwanda barabuhishira kaga agomba kuba afite kompleksi y'ubukene kubera ko byose kimwe cyane arabuhisha buri gihe yabaye inama z'amahanga kandi bashaka inama nyinshi z'amahanga kuko muzi ko mu Rwanda bamenye ko bazajya bakoresha za mayisi inama z'amahanga interinasiyonari zabaye mu Rwanda abakene barabaterura bakabajya kubahisha kwa kabuga cyangwa n'ahandi hantu haza noneho ubu inama zarangira bakabagarura ibyo nabyo ari ukwerekana ngo mu Rwanda barakize babeshya nyine ziriya za PR mashine bakoresha zisobanura ko u Rwanda rwakize rubuminga ku Rwanda ari Singapore y'Afurika kuko ibintu bimeze neza noneho kubera ko bavuze ibyo bintu nk'ibyo nibwo usanga bari kubahishahisha ariko ntabwo ari ukuri nta n'igihugu kitagira abasabiriza niyo yayo mu Rwanda gituma abeshya ngo nta basabiriza bahari nabyo ni mu bujinga ku isi yose n'ahantu hataba basabiriza naho bakize baminuje wenda niba ahandi basabiriza ari 10% aho bakize cyane basabiriza wenda 1% cyangwa 0.2% n'ubwo n'umusisi uzasanga basabiriza kandi umusisi burakize pe ari uzasanga basabiriza kuvuga rero mu Rwanda ntibasabiriza ngo bagiye ngo kubirukana kubahisha nabyo ni ikintu giteye agahinda giteye n'isoni byerekana ko batazi ibyo barimo ariko iyo apartheid Kagame yazanye n'agatsiko ke n'abamurinda akajya bafata neza akajya bagira gute nibyo bituma igihugu kigira hariya kandi ntabwo bizamugwa amahoro ngira mbisubiremo bya bintu birangira nabi kuko abadikateri benshi 99% umudikateri nzi wagumyeho akarinda apfurwakira ngo isitarine wenyine abandi basobanura babaho nabi
hafi ya busabonzi benshi bavuye kunaka nabi kubaje ari violent vo violemment bo nabandikiye ngo murakoze
ingarama Jean Bosco twari kumwe
ndahari turi kumwe
eh sinzi niba hari igitekerezo waba ufite wenda kigufi yakora ko dufite izindi ngingo ntebyo tuganiraho niba hari igitekerezo kigufi waba ufite kuri iyo ngingo tuvuyeho
murakoze bwana Kabagema kandi rwose aho tugeze kuri uyu munsi wa none hashize imyaka 28 mwari mumaze kubivuga twashimiyemo kenshi birababaje kuba abantu bashobora gufata ubutegetsi bakamara imyaka 28 ku butegetsi batarashyira igihugu kuri gahunda ahubwo ugasanga aho bagisanze bo baragiye hasi kurushaho ibyo ndabivuga rero mbere nko kubyo umuvandimwe amaze kuvuga mbaduko ko urebye nko kubijyanye n'imibereho y'abaturage reka mvuge kubijyanye kubyo mwavuze kubijyanye na bwaki ubushize ubwo perezida Kagame yasuraga intara y'amajyepfo yasuye Nyamagabe muri Nyamagabe meya wa Nyamagabe muri raporo yatanze yavuze yuko abana bafite bagwingiye bavuye kuri 51% bajya kuri 39 aravuga ngo ari mfite ngo gahunda yateguye yuko bazava kuri 39 bakagera kuri 18 mu by'ukuri tubwizanye ukuri ibyo ntabwo ari byo mpimbye si ibyo mbaduko yahimba cyangwa ni ibintu byavuzwe bivugirwa mu nama perezida arimo ari raporo bari kumuha mu gihugu mu by'ukuri kirimo abantu bayoboye igihugu imyaka 28 ibyo ntabwo raporo yo kuvuga ngo abantu bafite bagwingiye abana 51% ni ukuvuga ngo aho ubonye abana bose babiri umwe aba yaragwingiye ni ibibazo icyo ni ikintu mbese kigayitse mu gihugu cyita Singapore mu gihugu cyita byose ibyo rero ni ibintu bagombye kuba barafatiye ingamba ko nko muri icyo gihe yaravuga ngo 39 ngo azashyika kuri 18 kuri utavuga ati tugiye gukora gahunda ituma tugera kuri zero tumenyerere ikintu cyitwa utekinika nacyo ni ukuvuga ngo nubwo bavuze ya mibare 39 mu by'ukuri ibirenga icyo rero ni ikibazo abantu buri wese yibaza na mugenzi wanjye yakibazaga reka nkore no kandi kantu nkunze kugarukaho akenshi iterambere ry'igihugu ntishobora kugerwaho hatari abantu bize uko abantu hari abantu tujya tubivuga nk'uko bakavuga ati wenda murarengereye mugeze ntabwo ari byo ntabwo igihugu gishobora kuyoborwa n'umuntu utazi gusoma no kwandika igihugu gikeneye abanyabwenge n'ibihugu dutuyemo ntuye muri Amerika kugira ngo bigere ku rwego rwagezeho nuko byagiye bitera imbere buhoro buhoro abanyabwenge barimo babizamura haba mu ikoranabuhanga n'ibindi ibitubona kuri uyu munsi wa none aho igihugu nk'u Rwanda FPR reka ndike u Rwanda rwo ni igihugu cyacu uvuge FPR yo si yajya rwose aho FPR yoboye igihugu imyaka 28 uyu munsi wa none ikaba iri gusaba abarimu baza kwigisha icyongereza mu gihugu baje kwigisha icyongereza kandi abantu baje binjira mu gihugu basanze mu gihugu bakoresha igifaransa abo bantu baza bavuga icyongereza ibintu byose bashyira muri sisiteme y'icyongereza kuri uyu munsi wa none bakaba bari kujya gusaba Zimbabwe ngo ibahe abarimu baza kwigisha icyongereza ni ukuvuga ko muri education baratsinzwe kandi iterambere ry'igihugu ryose uburezi bupfuye iterambere ryose n'ubuzima bw'igihugu bwabaye paralyze ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa ariko byapfuye byose kuko ntacyo ushobora kugeraho utashyize abantu mu ishuri ngo bige noneho ukubitiyeho n'uko abantu bagwingiye none se umwana wagwingiye kugwingira no kurya nabi muri rusange wamushyira mu ishuri agashobora gukurikira gute atari yatanyoye ntibishoboka na nini iterambere cyangwa se na n'ubundi bumenyi yazagira mu gihe afite ibibazo nk'ibyo muri iyi minsi rero nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze mwongereho kandi serumu yarafunzwe u Rwanda rufite ibibazo kuko mbere rwariteraga imbere ngo Singapore n'ibindi Kongo yafunze amakonta bari bafitanye na Kongo barayafunze bayakuyeho ikindi ni uko imipaka bambuka kuko bashatse bakajya muri Kongo ngo bajye gukurikirana ama FDL n'ibindi bakayakwizanira imbaho amabuye y'agaciro business n'ibindi ibyo byarafunzwe nabyo byavuyeho kwiba Kongo ntibigishoboka ubwo rero ni ukuvuga ngo nimba bavuze ngo abakozi ba leta nabo barwaye bwaki uwo mukozi we se abayeho ati twakwibaza ngo uwo mukozi we abayeho gute umugenzi wanjye yabivuze bavuze abarimu babandi hasi abasirikare se nabo n'abakozi ba leta abapolisi harimo nabo baganga nabo bakozi bazikora mu nzego z'abaturage wakwibaza muri kino gihe bakunze no kuvuga bati mu Rwanda icyaha cya ruswa cyarazamutse cyane icyaha kijyanye na ruswa niyo cyaha kizamuka cyane ubushinjacyaha nigeze mbona raporo yabo bushize bagaragaza imibare iri hejuru ku bijyanye na gukurikirana icyaha cya ruswa. Ruswa nyine nibura abo ngabo barya ruswa nuko imishahara n'ibyo bagenerwa bitaba binashoboka bitaba bibakwiye, noneho bikaba ngombwa ko bajya kunyunyuza na wa muturage kugira ngo babone uburyo babaho ari byo bibagusha muri wa mutego bakabakoza icyaha. Niyo mpamvu hazi bya byinshi bya ruswa. Tukiraho wavuga ute ni gute mu gihugu kivuga ko cyateye imbere cyangwa igihugu cy'u Rwanda, wavuga abo minisitiri ushize twabonye minisitiri ukurikiranwa ngo yari ibihumbi 500 by'u Rwanda, ubwo wasobanura ute ko minisitiri nyawe wiyubashye ufite ibyangombwa ajya kurya umushahara ajya pluto ajya kurya ruswa y'ibihumbi 500 biragayitse amafaranga ibihumbi 500 y'u Rwanda n'amafaranga make ku buryo kumva ngo minisitiri arayafungiwe birasebye. Ntabwo sinzi uko nabyita, banumva ni ibintu sinzi uko nabyita banumva ari ibintu bigayitse cyane n'amafaranga make ku buryo utavuga ngo minisitiri yagiye kurya iyo ruswa. Ku kindi rero nacyo ni uko mu Rwanda bakunda guhisha imibare. Ndashimira uwo mumeya we ko yabivuze imbere ya Perezida wa Repubulika. Mu Rwanda bakoze icyo gihe cyo gutekinika imibare, Banki Mondiyali yigeze yerekana ubushize uburyo bagiye babeshya imibare bakabahereza amafaranga arengeje. Ni ukuvuga ngo kubeshya imibare werekana ko abaturage babaye neza neza ntacyo bimaze, icyaba cyiza ni ukwerekana ko babayeho nabi ahubwo hagakenwa uburyo bwo kugira ngo abaturage bave muri ubwo buzima bubi bafite. Mbese wavuga ute ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 umuturage wo mu Rwanda arwaye amavuja? Simbyumva. Namenye ubwenge nege kuri primaire mbona abana barwaye amavunja bakagira ate nta n'inkweto babambaga bambaye bose, nta n'umwana wajyaga ku ishuri yambaye inkweto. Ariko umunsi wa none nibura byashobokaga ko abana bajya ku ishuri bambaye inkweto, ariko noneho turebe turetse iby'inkweto abana barwaye amavunja bakavuga ngo ku buryo ikibazo kizwi kuri Perezida wa Repubulika cy'amavunja abategetsi runaka ni ikibazo gikomeye. Icy'ingenzi ni uko abantu bagombye kumva ko bagombye gutanga raporo ijyanye n'ubuzima bariho. Aha muri Amerika ntuye hari abantu birirwa ku muhanda basabiriza, ntabwo Kagame agomba kubeshya ngo urwo ni igihugu cy'igitangaza. Ni igihugu cyanjye ariko si cy'igitangaza, abaturage barimo barakennye hano muri Amerika. Umuntu ntahataba basaba hano muri Amerika, umuntu ajya ku muhanda yagize ibibazo barasaba, bamwe bahumurese badafite inzu barasabiriza ku muhanda, turatambuka ati mfasha asaba ibiceri ukamutereramo yafashe igikombe ukagira ute, barasaba kandi nta gihugu kirushije Amerika gukira. Kuvuga rero ku Rwanda kwa rurimo abantu bafite ibibazo bakaba ba reba uburyo ngo babivamo si n'ikibazo gikomeye. Ikibazo ni ukwemera ngo mbayeho gutyo ukareka kushaka kubaho nk'uwagashize cyangwa nk'abantu bo mu rwego rwo hejuru kandi ukishyira ku rwego utariho. Numva rero ibibazo bindi biriho bijyanye n'ibi bya bwaki bwaki nta gitangaje kirimo ko abaturage b'u Rwanda babayeho igishara bizihabwa bagashize. Murakoze, numva nabangabukiye aho ngaho kuri iki.
Murakoze. Urakoze ndarama. Reka mbadukoreka nsome inkuru ebyiri wowe noneho buri wese aze gufata kubera ko igihe gitoya, ndasomera icyarimwe noneho buri wese aze gufata guhitamo iyo atanga komenti. Hari inkuru ivuga ko hari ikintu cyaduse aha ngaha nabonye mu makuru, ari nk'uwitwa minisitiri w'umutekano Gasana ngo yagiye iburasirazuba ari kumwe na minisitiri Gatabazi ari kumwe na guverineri Gasana. Ngo noneho umuministre witwa uriya ministre Gasana w'umutekano aravuga ngo amakosa agenda akorwa nayo ngo niyo aherwaho mu kwangisha abaturage leta cyangwa ubuyobozi bikozwe n'abarwanya ubuyobozi bwacu. Ngo niyo mpamvu rero umuntu tubona afite ubushake buke mu gusohora ayo makosa ni abayobozi nyine ababwira, ngo niyo mpamvu tubona umuntu ufite ubushake buke mu gusohora ayo makosa cyangwa ubikora abigambiriye unamufashe nk'uri gutanga imbaraga ku bahungabanya umutekano, ntekereza ko utaba wibeshye. Noneho ribu nayo yakoresheje inama ahitwa ngo Kirehe nawo n'Iburasirazuba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9/2022 nayo iza ivuga ibintu bisa nk'ibi ngibi, ivuga ngo abantu basiragiza abaturage ngo gusiragiza abaturage ngo ni ukubangisha ubuyobozi. Donc gusiragiza abaturage kutabaha serivisi ubaka ruswa ugeza gute ngo ni ukubangisha ubuyobozi. Aha ngaha rero umuntu akibaza ati urumva ni ijambo ibyitso gutanga gukorana n'umwanzi ibintu nk'ibyo ngibyo kwa nibyo barimo kuvuga ati umuntu utanga serivisi mbi ukakarutwa abaturage ukabima serivisi mbi ntubakorera ibyo bagomba gukorerwa bituma banga ubutegetsi bityo ubikoze gutyo akaba arimo gukorana n'umwanzi cyangwa se arimo gutera inkunga abarwanya leta abategetsi urumva ko magambo make nuvuga ko mu bayobozi harimo abayobozi b'ibyitso kuko ari ruswa ari gusiragiza abaturage kubima serivisi bikorwa ahantu hose mu nzego ziba zikoreza muri za minisiteri mu Rwanda hose urumva ko abayobozi babikora n'ibindi ubwo rero baravuga ko abakora gutyo n'abantu bakorana n'umwanzi n'abantu batera inkunga umwanzi urwanya igihugu urumva ko rero ni yatereme y'ibyitso igarutse ahangaho umuntu akibaza ati eske mu Rwanda hari abantu haba hari abayobozi barambiwe buriya buyobozi buriya butegetsi bwa FPR na Kagame baburambiwe ku buryo baba bakora ibintu bituma abaturage babwijundika bijundika buriya butegetsi donko bangisha abategetsi bangisha abaturage ubutegetsi abayobozi bariho ibintu biraterwa n'iki ahangaha umuntu rero yakwibaza ati bikorwa nande ko biri hose eske nkwirukanye abantu muri Kangondo indumba narivuze mu kiganiro cy'ubushize mvuga ko biriya bintu bakoreye abantu muri Banyahe njye nkunda kuvuga ijambo muri Banyahe niyo nzi kuva kera babambura abantu ibyabo ari ukwangisha abaturage ubuyobozi cyangwa se nta nubwo ari bariya abantu bo muri Kangondo bangishije bazanga buriya butegetsi bwa FPR gusa n'abandi bose bamenye iriya nkuru kariya karengane bariya abantu bagize bizatuma banga buriya butegetsi ubwo urumva ko birasa naho bisa n'ibyo bariya abayobozi barimo kuvuga bati umuntu ukora ibintu bibi ukorera abaturage ibintu bibi umuyobozi ukorera ibintu ukorera ibintu bibi abaturage abayangisha ababangisha ubutegetsi ariko si mibande ko ari hafi ya bose kubera ko ntabwo ari umuyobozi wo hasi watumye wakoze biriya bintu muri Kangondo cyangwa se muri Banyahe n'abayobozi mu rwego rwo hejuru nabo bangisha abaturage ubuyobozi ikiri umuntu yavuga ni uko nyine ni ukubaza niba mu nda y'ingoma nyine hari abandi hari abayobozi nyine barimo bakora icyo bintu umuntu yakwita sabotaje ukurikije amagambo barimo kuvuga mvuga ko haba hari abandi bantu abayobozi abantu bari mu nda y'ingoma bari muri FPR bari mu buyobozi bashaka ko iya sisitemu ivaho bakaba bakora ibyo ibyatuma abaturage bivumbagatanya bambwa ubutegetsi bakabwivumbagatanyaho urumva ko nicyo niho ndyo baganishaho kubera ko barabita ibyitso mbo ingingo rekanyirikiraho mfata indi ingingo yindi niyo ivuga ko notuwe twajya kutuntu tundi tunutundi ni ingingo muri Centrafrica aho hari inkuru ivuga ko ngo hari abasirikare mu Rwanda 500 n'abantu bahoze mu gisirikare bageze kuri 500 iyi nkuru yanditswe ngo ni ikinyamakuru cyitwa Corbon News cyo muri Centrafrica abo bantu n'abasirikare b'u Rwanda 500 cyangwa se bahoze mu gisirikare ngo bahawe ubwenegihugu
muyobozi
oui
ntacyo uvuze kuri abaturage bari gusembera kaga yatumye basembera kandi ariwe mushotoranye hari abaturage
bari turakivuga turangiza ndakivuga okay sawa donko ngo abasirikare 500 b'abanyarwanda baha ubwenegihugu bwa Centrafrica noneho abantu muri Centrafrica bakaba batumva impamvu perezida yabahaye ubwenegihugu bo bagakeka ko ari ukugira ngo babafashe gukora babafashe gukora ingendo hagati ya Kigali na Centrafrica ubundi ngo nibamara kubona buriya bwenegihugu bazagira bazabasha kugura amasambu no kugura za mine ibirombe muri Centrafrica ibintu bibi ikindi rero ni uko umuntu yategekereza ko abasirikare bazafasha uriya perezida Touadera kuguma ku butegetsi muzi neza ko hari gahunda inkuru twigeze kubagezaho ivuga ko Kagame yashaka gufasha Touadera gukoresha referendumu yo kugira ngo ahindure itegeko nshinga noneho agume ku butegetsi kandi manda zirarangiye ariko Kagame yavuze ngo iyo nkuru twabonye za sosiyete sivile zo mu Centrafrica zavuga ko Kagame ngo azemera agatanga amafaranga ye bwite agakoresha referendumu yatuma ngo bahindura itegeko nshinga muri Central Africa no twadera akaguma ku butegetsi ariko rero ibyo byarapfuye kubera ko urebye byarapfuye kubera ko urukiko rurinda itegeko nshinga muri Central Africa rwavuze ko Perezida Touadé itegeko nshinga badashobora kurihindura kubera ko ngo nta sena ihari umva nuvuga ko kugira ngo barihindure bisaba ko ngo bigomba kunyura muri sena kandi ngo nta sena ihari izo mpamvu urukiko rwabyanze komisiyo yagomba guhindura itegeko nshinga yo kwiga uko itegeko nshinga ryahindurwa urwo rukiko rwarayanze ruvuga ko itegeko nshinga ritagomba guhindurwa kubera ko nta sena ihari kandi ngo banavuga ko ngo ni inkuru ya Romonde mbabwira bakavuga ko sena yagombaga gutorwa n'ababurugumesi ba meya kandi ngo amatora ya ba meya yagombaga kuba ngo nayo ntiyabaye kubera ko ngo babuze amafaranga yo gukoresha amatora urumva ko amatora yagombaga kuba ba meya bagatorwa bamara gutorwa bagashyiraho abasenateri noneho ba meya ntibigeze batorwa kubera ko amafaranga yo gukoresha amatora yabuze abasenateri nabo ntibashobora kujyaho kandi itegeko nshinga ntishobora guhindurwa abasenateri sena itariho urumva ko ibyo ngibyo hajemo ikindi kibazo noneho n'ikindi kibazo rero ngo urukiko rw'ikirenga rwavuze urukiko rurinda itegeko nshinga rwavuze kidashobora kitatuma bahindura itegeko nshinga kugira ngo uriya Touadera agume yiyongeze indi manda nuko bavuga ngo guhindura itegeko nshinga ngo arabyemere ko nka perezida wa repubulika ngo ariko ntagomba gutatira indahiro yarahiye ngo ivuga ko atagomba ngo atemerewe ngo atazakoresha ububasha ahabwa n'itegeko kugira ngo mu nyungu ze bwite cyane cyane ngo ahindura umubare wa manda nyine zagenwe urumva ko iwabo muri Central Africa bavuga ko perezida wa repubulika adashobora gukoresha adashobora arahira avuga ko adashobora atazakomeretsa itegeko nshinga kandi ububasha hawe afite atazabukoresha ahindura atazabukoresha mu nyungu ze cyane cyane ahindura itegeko nshinga umubare wa manda zagenwe n'itegeko nshinga urumva ko ngaho rero ngo nabyo babishyizemo banga ko itegeko nshinga rihindurwa bamwibukije ibyo yarahiye nicyo nikiri muri ntuza urumva ko ngaho hari ikibazo gikomeye umuntu uragakeka ko abasirikare barimo guhabwa ubwenegihugu bwa Central Africa wenda bagiye kumufasha kuguma ku butegetsi ku ngufu kubera ko iyo byose hari ingufu zindi zidashaka ko uriya mugabo Touadera aguma ku butegetsi cyane cyane ko afatanya n'abarusi afitanya n'abarusi bo muri Wagner ari bamurinda bamutira umutekano kandi akaba hari ibihugu barwanya urumva ko atorohewe ndetse baravuga ko ngo hari abandi basirikare hari inkuru ivuga ko ngo hari abasirikare benshi barimo kugenda ngo ba MV2 n'abanyarwanda ngo bagende mu tugurupe dutoya bagenda mu ndege buri cyumweru baza bahazamo abandi ngo bagera ibangi buri munsi bigaragara ko bitegura hari ikintu cy'imirwano bitegura kugira ngo wenda baritegura imirwano kubera ko uriya mugabo nashaka kuguma uwo muri Touadera wo muri Central Africa nashaka kuguma ku butegetsi kandi urukiko rurinda itegeko nshinga rwarabyanze ko adashobora guhindura itegeko nshinga adashobora kugumaho hashobora kuzaba imirwano urumva ko Kagame ari kohereza abasirikare benshi bamwe ari kubaha ubwenegihugu nk'uko mwabyumvise abandi barimo kugenda bisukayo buhoro buhoro baza mu ndege buri cyumweru buri munsi niko bavuga bariyongera ari benshi harimo nabo muri MV3 ngo kubera ko ngo bigaragara ko abasirikare b'abanyarwanda bahari n'abarusi bahari kuko ngo nibo uriya mu perezida Touadera yisinkirijeho ngo ntibahagije kuba babasha kumurinda muri ibi bihe bikomeye arimo nizo mpamvu ngo barimo kongera abasirikare bava mu Rwanda bajya muri Central Africa harimo nabo muri MV3 iyo nkuru inkuru ya baduka cyagaragaraho niyo nivuga ko abaturage babirukaga muri Tanzania ngo bari 1500 ngo bari batunze bamwe bafite nka 500 abandi bafite nka 50 bakize bameze neza bafite amasambu Kagame atuka Kikwete amaze kumutuka avuga ngo azamuhengera ngo amuriture murabyibuka muri 2013 kuko yavugaga ngo kuko Kikwete yari amusabye gukikirana na FDLR ndetse ntazi ibyavuga rero nzamubikira muri ture noneho bahita birukana abo baturage b'abanyarwanda ngo bagiyeyo muri za 60 bari bakize noneho ngubu baraje rero babatuza ahantu hadashobotse tutameze neza babatangira kujya bahingira abandi bantu basabiriza baca inshuro ngo barifuza amasambu baganyiriza cyane bati twari dukize cyane ubu tubayeho nabi mu buryo bukomeye cyane ariko mu kuntu bari babayeho neza cyane muri Tanzania bakaba babayeho nabi bacishuro batagiraho bahinga basabiriza byabitewe n'iki n'amagambo mabi amagambo yo gutwitsi Kagame yabwiye Perezida Kikwete mo reka nje kwa mbaduko ushobora ku guhitamo ingingo uganiraho ijambo ni byawe
nagira ngo nyine mvuge kuri ibyo ngibyo byo muri Tanzania by'abantu baturutse muri Tanzania ariko mbere yabwo reka ngira akantu mvuga ku byo navuze ariko nibagiwe gato igituma abantu bari kurwara bwaki cyangwa bari kurwaza bwaki no kubingira kandi bari mu byiciro ngo biteye amabengeza akantu gato nakongeraho ni uko FPR yigambye hagiye gushira imyaka hafi icumi ko ifite miliyoni 500,000 z'amadolari nabyo ubisesenguye neza niyo bamenya gukora ni bamenya gucuruza ni bamenya kujya kwiba muri Congo ariko byanze bikunze ari amafaranga biba abagenewe abaturage babiba yo muri VUP barayatwara atayatwara bakabishyura hashize amezi atandatu kandi biba ku isi kandi mu Rwanda bakizembera icyenzene iriya leta iranyunyuza noneho reka nikomereze kuri kiriya nyandiko ngufiya y'ibintu y'abaturage cyane cyane n'abagore nabonye benshi bandika bavuga ureze ko n'undi abagore bakunze kuvuga iyo ibibazo byateye mu rugo yuko bamaze mu Rwanda igihe kinini none bakaba bajya guca inshuro bakabona abandi bari kujya guhinga ubwo bidashoboka bakaba bari bafite amatungo menshi hari bafite inka 500 hari bafite 100 hari bafite 50 nta na kimwe batahanye batashye mu Rwanda imbokoboko kandi je itabona ariko cyangwa umunyamakuru ikinyamakuru cyanditse cyangwa umunyamakuru wanditse inkuru nta na hamwe yavuze impamvu babirukanye shisha itabona babasubiza mu Rwanda kandi ubundi barabona bari baramaze kuba mu Tanzania niyo yayo impamvu wayivuze ni ijambo rutwitsi Kagame yavuze nyuma ya ukwezi cyangwa amezi nk'abiri Perezida Jakaya Kikwete amugira inama yo kuvugana nabo batavuga rumwe niko mbyumva niko nabyumvise hashize igihe kinini nibwo yamushubije imbere y'urubyiruko y'abana amubwira avuga amagambo mabi cyane ndetse abivuga no mu cyongereza amubwira nyine ko azamuhitana ko azamugira nabi akamwica icyo gihe Tanzania yararakaye cyane bahita birukana abanyarwanda fone shisha itabona ariko abasirikare ba Tanzania baravuze ngo uzabipima uzakubitisa akabwana muzamenya icyo ukubise nabyo babivuze uzabipima niko bamubwiye ndumva atangiye kugira icyo avuga kuri iyo ngingo cyahise birangirira aho ngaho niyo ngiye no kuvuga kugira icyo avuga kuri Tanzania cyahise bituza kuko kenda kenshi abantu bihagazeho rimwe na rimwe n'uriya mugabo ageraho gacusha makeya n'abarundi nta asigaye bubaha ntabwo kibasuzugura cyane nk'uko yagize yakenyetse yabona na Kongo isigaye yubaha ntabwo apfa kuyego aracyarimo aracyijanditsemo ariko uko iminsi igenda yicuma niko bagenda bamuturumbura bamwerekana uwo ari we n'amahanga kandi akajya namumenya ubu numva aricyo nabivugaho akandi navuga nyine kuri nawe navuga nanjye kuri uriya mugabo Perezida Touadera muri Republique Centrafricaine wagira ngo Perezida bamwe bo muri Centrafrica nabo wagira ngo ibintu byabo ubwonko bwabo ntabwo bukora neza ariko unyibutsa ndakana gatoya niga muri primaire hari umuperezida witwaga Jean Bedeli Bokassa umwami w'abami nawe yakoraga ibintu by'ubufindo bishekeje yigira ampereri yigira ibiki yambara ibintu ntazi ibyo ari byo ku buryo rero nawe yanavuyeho nabi niyo yayo bikunyibutsa rero uriya mugabo nawe ibyo ari gukora nta nyungu n'imwe abaturage bafitemo nta n'imwe uretse iriya support afite ya Kagame na ba Wagner ubundi mu baturage nta sosiye agifite asa n'uwamaze kuba dekonekite n'abaturage none arashaka kwihambira ku butegetsi akaba ari gushaka amerisoneri akaba atakizera mu minusuka akaba afite amaboko ye yose n'ibyo byose yashyize mu maboko ya Kigali ku buryo rero nawe aho bizamugeza si impazi ariko veniliya ishobora kutaba nziza kuko agenda ahemukira agambanira abenegihugu niko nabo bagenda bamwijundika
n'abamubonagamo bazagenda bamuhinduka bamutera umugongo ko bizarangira sinzi uko bizagenda kandi na Kagame wari kurata nawe abantu benshi bagenda bamuvumbura bamenya uwo ari we bamenya uko ateye bamenya amanyanga akora kandi nakwiye gutabona narangiza nuko Kagame niwe wabyivugiye ntabwo ashobora kuba inshuti yawe ntacyo agukuraho yabivuze ubwo bucuti ni bucuti ndamunagana ikindi aravugana n'abatavuga rumwe baba bavugana iki avugana nabo bavuga rumwe donka ashaka abantu bateye kimwe bakora kimwe banyunyuza abaturage bikubira umutungo bikubira byose akoboshye yasi yarusahuze ibyana byose n'ibyo adashobora gukora n'ibyo ashobora gukoresha n'ibyo adashobora kugira gute n'ibitazajya n'ibizayoborana byose akabitwara hariya muri repubulika South Africa murabizi hari amabuye y'agaciro hari ibiki hari abaturage ni bakeya wenda n'abaturage batazi kubishoza cyane batabona ko bari gukoronizwa n'umunyafurika wenda bakaba babyishimira mwabonye ko bari gucinya akadiho bari kugera guterekana perezida ari gucinya akadiho ariko uko biri kose uriya mugabo ari kugurisha igihugu ku buryo rero abantu bafite cyane cyane nk'abasirikare baciye akenge cyangwa bafite ubushake n'ubushobozi bashobora kuzabiboyikota bakaba byagenda ukundi kuko inzira yafashe ntabwo ari nziza na gatoya ntabwo ari patriotique kandi abantu benshi bamaze kuyimenya kandi n'abo mu gihugu benshi basigaye babivuga no ku mugaragaro niyo yayo numva ntabwo ndekeye aho ngaho murakoze
ngarama uracyari kumwe natwe
ndahari
ewe nawe n'ufite igitekerezo kuri izi ngingo tuganiriye wagitanga
murakoze cyane bwana kabagira hari ingingo ya mbere mwahereyeho muvuga ku bijyanye na minisitiri w'umutekano Gasana hamwe na Gatabazi uburyo basuye abaturage bakababwira uko ngo amakosa bakora ariyo atuma abaturage mbese banga ubuyobozi dore ko nanjye kuvuga ngo ubutegetsi iryo jambo ntibajya barikunda hari n'ikindi mwavuze cy'uko RIB nayo ngo yavuze yuko ngo abasiragiza abaturage bangisha ubuyobozi ariho haje iyo nyito mwavuze y'ingito no gukorana n'umwanzi ngo bigatuma abantu banga ubutegetsi hari ikintu rero nshaka kugarukaho mpereye kuri ibyo abantu tugomba gusobanukirwa ikintu cya mbere ni uko kugira ngo umuturage akunde ubuyobozi cyangwa ubutegetsi buriho biterwa n'ibyo abo bayobozi bamukorera kuko ubuyobozi bwiza ishusho yabwo ya mbere mbere y'uko abayobozi cyangwa abategetsi bajya kubwira abaturage cyangwa kutubwira ngo ubuyobozi bukunzwe n'abaturage twebwe ubwacu abaturage twagombye tubibonera mu byo dukora buri munsi urugero nkunze gutanga kenshi iyo mvuga uburyo abaturage bibonamo abayobozi ni uburyo ushobora kubona nka nge ndibuka rwose mu myaka za 1987 perezida Kadafi yigeze aza mu Rwanda n'umugore we icyo gihe yarahavuye yemera hari n'imishinga imwe yari yemerewe gukorera u Rwanda abaturage basigaye abana biswe ba Kadafi bavutse za 1987 gutyo kuzamura abantu benshi bo wareba no mu bindi bihe ukareba nko mu gihe wenda mu bihe bya za 1980 kuzamura nabwo wasangaga abana ndavuga nomo nge muri za 1960 aba bitwaga ba Kayibanda bitwaga bande cyangwa se bagacunga guverinoma yagiyeho ugasanga ababyeyi bisabana amazina ajya guhura yabo bayobozi niho bacungiraga amazina uyu munsi nkuze kubigarukaho mu mbabare cyane banyarwanda mu by'ikiganiro uyu munsi wa none nta mubyeyi ushobora kubyara umwana we ngo amwite Paul Kagame nta mubyeyi ushobora kubyara umwana we ngo amwite Kabarebe na James tube turiretse James wenda bajya bagita kubera ari Kristo nta mubyeyi ushobora kubyara umwana we ngo amwite ngo ibingira nta mubyeyi ntishoboka buse wigeze ubona ari umubyeyi turabagenda umukristo abatari bona uburenganzira bwabo twigeze tubona hari umubyeyi ubyara umwana akamwita Gahini tuzi ko Gahini yishabere twigeze tubona hari umubyeyi wabyaye umwana amwita Pilato tuzi ko Pilato yakatiye Yezu bwo gupfa hari ibintu burya ubutegetsi buriho nibyo navugaga abaturage mu mboni yabo hari ibikorwa bakora ukabona ko bibagaragariraho reka tujye mu bayobozi bamwe Gatabazi na mugenzi wiwe Gasana bavugaga abayobozi nabo ubwabo mbere uko bitwa abayobozi nta baturage babaje kuba bayoborwa mbere uko baba abayobozi abayobozi se batabona ibibakorerwa nabahe urugero ubuse uyu munsi tuvuga agende impunzi ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubuse abantu tuzi benshi kandi b'impunzi baje mu buryo twajemo tunabana bakomotse mu miryango yabo bategetsi ubumahirwe bagize nuko babonye uburyo bagera nk'ino muri ibi bihugu bakabunzi bahageze ni bangahe nonese iyo baje baza bavuga yuko u Rwanda bavuyemo u Rwanda rwiza nta kibazo bafite impamvu ya mbere kugira ngo witwe impunzi ni ukureba kuri Convention ya Geneve bakavuga batese itegeko rimwemerera yujuje ibyangombwa byose ko yakwitwa impunzi igihugu cyacu kimwagiye n'ibyo bikorwa iyo baje bavuga ibyo ibibera mu Rwanda bakavuga ko batasubirayo urebye no muri guverinoma guverinoma se bafite hariya cyangwa inteko ishinga amategeko na sena ubaruye ugasanga hari nziko mu bantu 20% wasanga bafite abantu baba hanze yabo ni bakeya mvuze nabo bararenga turabazi rero ibyo rero kuvuga ngo bagisha abaturage ubuyobozi bwana Kabagema n'Imbukinyumva uri hafi byavugwaga na Minisitiri w'umutekano Gasana na Gatabazi ibivuze mbifitiye ibimenyetso nakubwira afite de preve ntavugira hano kuri radio itahuka Gatabazi uwe vuga ngo babangisha abaturage bari umunabiwe ntabwo ari impunzi mu Bubiligi bahunze bahunga iki ntabwo basanze ibugande uwamamagara akamubaza ati bari umunabiwe bahunze iki dosiye zabo ibyo bavuze ndabiyeri bahunga iki nimba bavuga uko we aravuga ngo bangisha abaturage ubuyobozi bahunze bari umunabiwe bavuga iki bari hehe mu Bubiligi abantu rero nibyo navugaga wenda iyo ni dosiye imwe nuko yari ari mu babivuze nshoboye kuvuga ni benshi dufite kandi dufite ibimenyetso abanyarwanda rero tureke kubeshyana abantu bari mu butegetsi cyangwa bari mu buyobozi bazi ibyo iterabwoba bashyirwaho bararizi yego hari ibyo bategekwa no gukoresha abaturage ku ngufu nubwo hari bamwe bishakira n'ibyabo byo gutsikamiza rubanda ariko mu by'ukuri bajya bavuga ngo uwibahetse ababwiriza uwahetse mugenzi wanjye yari amaze kubivuga ku manywa perezida avuze ngo nzica umuntu mugeze mwumva perezida w'igihugu uvuga ko azica si umuturage usigaye waba ari gukora iki ukumva none ngo bavuze ngo umutegetsi runaka bamwe bajya bita ibishiri nini wiyiza amamiliyoni nese wowe ejo ntuzajya gusaba 500 cyangwa 1000 kugira ngo ushobore kubona uburyo ubaho kuvuga rero ngo bangisha abaturage ubuyobozi mu by'ukuri sinzi ko bashatse ariko umuntu umuyobozi wo ku rwego rwo hasi nawe nubwo ayobora kuko abayobora ni rubanda abayobora ni rubanda rumwegereye nawe afite umutima nama wo kumubwira ati nubwo nyobora abanshyizeho amategeko abampereza amategeko abamuha amategeko nawe afite uburyo ayakira n'uburyo ageza kuri rubanda reka ntange urugero ngira aho kugira ngo byumvikane neza kwimura abaturage muri Kangondo byakoreshejwe ingufu n'imashini ziza gusenya ese banyarwandakazi mumva iki kiganiro muri Kangondo harimo abasirikare bagize amahirwe bigera no muri twa tumisiyo nka za Darifuru n'ahandi bazana amafaranga baza kuhagura inzu iyo nzu yiwe yarashimwe mu gihe bari gusenya twanabonye amakuru y'uko harimo bamwe mu basirikare bari baje gutanga amakuru mbere y'uko baza kugota hariya none uwo muntu niba afitemo inzu ye bakaba barayishenye uwo muntu arishimye niba ari umutegetsi wo muri leta guhera kuri minisitiri kumanuka hasi ufitemo inzu ye nubwo yasinywa ku itegeko rya leta uwo muntu yarishimye abantu tujye tureka kubeshyana nimba baje umunsi yari ubwicanyi bukabije mu gihugu bakica abantu barimo murumuna wawe ukaza uti leta ni nziza ukayitaka uwo muntu arishimye icyo nashaka kugarukaho rero nuko kugira ngo umuntu yange ubutegetsi buriho abaganga kubera ibikorwa bukora kubera indorerwamo aburebamo abo umuturage abende twese wabaragiye mu ishuri wabutaragiyemo dufite amaso dufite n'ubwenge buduhereza gukora ndibuka kera amenye ubwenge mu giturage ntangira kumenya ubwenge mu giturage hari abantu babagaho aho ngaho bajyaga kugisha inama atazi gusoma no kwandika atarize umuntu yajya kurega urubanza mu rukiko bakavuga tubanze ujye kugisha runaka inama akakugira inama kandi akakubwira bikemera ntibari barize pe no muri iyi myaka 2000 ibihumbi bibiri kuzamura kujya bibiri na cumi nk'iwacu aho nkomoka hari umuntu bajyaga bajya kugisha inama akanababwira n'iby'amategeko nimba yarabisomaga ariko we yari ajijutse ntaho yize nta segonderi yize icyo rero nashaka kuvuga ni uko ubutegetsi kugira ngo abaturage babukunde ni icyo bubakorera iyo bubakorera nabi barabwanga iyo bubakorera neza barabukunda icyo rero navuga ni uko abanyarwanda bamaze kurambirwa ndagira ubushize sinzi nimba narigeze mbivuga mu kiganiro nari ndimo hano kubera bitahuka n'ubundi ni uko n'uyu munsi wa none abantu batanze uburenganzira mu bayobozi bonyine bakuru mu gihugu bakavuga ati mutore niba ubutegetsi bw'u Rwanda bukomeza cyangwa budakomeza ukuyemo abaturage kugira ngo batavuga ngo arifiriwasi y'abantu bo hanze nzi uko batabutora reka icyo menye mvuye tujye kuri Centre Africa iyo ngingo nayo mwayivuzeho muri Centre Africa nangiye inkuru narayibonye imaze iminsi ivuga ko ubu hari abantu 500 nge nari nzi ko ari n'abasivili za kubona ari abasirikare ba ubwenegihugu byanteye umurava numva ndavuga nti ibintu mpamagara abantu baba ibangi muri Centre Africa mfiteho abantu tuziranyeyo ndabahamagara ndababaza barambwira ati iyo nkuru ubwo nibo uyitubwiye bwa mbere ntituyizi kandi nabajije abantu barenga batatu bivuga iki rero inyuma naje gusanga koko ari abasirikare none iyo nzira yanyuzwemo kugira ngo abantu basobwe n'igihugu kandi hariyo n'impunzi z'abanyarwanda nyinshi nazo nizo za mbere kuba igihe zihamaze zagombye kuba zarasabye n'uburenganzira bwo kwitwa bene igihugu ariko siko byagenze by'abasirikare umuntu yasigaye anibaza ati ese amategeko agenga umusirikare uri muri mission uri mu kazi amwemerera guhabwa ubwenegihugu muri Centre Africa icyo ni ikindi kibazo gikomeye nawe usomye nabwo cyangwa nakurikiranye itangazo ryakozwe n'abantu barwanya ubutegetsi muri Centre Africa hari itangazo batanze bavuga ku bijyanye bavuga ko bamagana Perezida Kagame muri politiki ya Centre Africa irya kabiri n'iyo nabonye nabwo bavuga kuri ibi bijyanye n'ubwenegihugu bwahawe aba bantu ibi bintu rero ni ndabyita ko ni fraude yakozwe kuko wenda nkurikije nk'ibyo nari maze kwibaza mbere usanga mu by'ukuri byakozwe ari fraude nyine yakozwe hagati y'umuperezida uri mu nzira yigendera n'ubutegetsi bw'u Rwanda ikindi abantu bagomba kumenya ni uko tumaze kumenyera ko kuba inshuti ya Perezida Kagame ni kimwe no gusinya amasezerano na shitani nta mahoro ushobora kugira uyu muperezida abanyarwanda kazi muri iki kiganiro uyu muperezida wasinyanye amasezerano numvise yuko ngo bamushyingiye n'umugore wari wagiyeyo muri misiyo y'akazi ni uko baramushyingira kugira ngo ajye abafasha kugira ngo bashobore gukora ibi byose ndagira amabwire ngo umuntu muzatubwire nimba mugera ndabeshye ibyo mvuga umuntu muzi w'inshuti ya Perezida Kagame wagize amahoro kuri iyi si uwo muperezida wenda ibyo yakoze yahemukiye igihugu byo kandi birumvikana ariko ngewe ikintu njya mbonamo hari ikindi kintu njya mbona muri biriya bintu byo muri Centre Africa nubwo babahawe ubwenegihugu reka mbwira abakurikiye iki kiganiro ngewe ibyo njya mbona si n'ubwa mbere mbivuze ni ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu icya mbere hari bimwe navuze kare by'uko u Rwanda rwari rutugiye kuri Congo amati yarafungwa hari amasezerano yahagaritswe hari kwinjira muri Congo uko bashatse ubu bakaba barinjiyemo muri MV2 babazi ko ari byo bizabahira ariko nabyo ni igihe gitoya bizarangira kandi bazavaho batazongera gusubirayo abanyarwanda rero kubera kubabeshya u Rwanda rurakize rucukura zahabu bari kubakama inganda za zahabu ntabwo tukibikeneye mu Rwanda turabizi naho tuvuka twarahabaye nta zahabu ihacukurwa barabeshya kubaka uruganda n'ibindi ibyo reka mbe biretse nuko ntibashobora kubisobanurira abanyarwanda ngo babwire ko ngo bari kubaka uruganda rwa zahabu ngo barazicukura he mwireke kubeshya abanyagihugu icyo nshaka kuvuga rero nkunze kugarukaho kimwe ni uko ibi byose bari gukora byo gusaba ubwenegihugu muri Centre Africa n'abanyamahanga bari kugenda bakwirakwiza hirya hino hino abo bagenda bazana bakwiye mu bihugu b'abateroriste bagenda bazana bakwirakwiza mu bihugu duturanye ni cyo kugira ngo bagote Congo nge niko mbitekereza nako mbibona kuko mpereye ko abangaba bari muri Centre Africa boheje abasirikare babasabiye nationalite Centre Africa ni hejuru ya Congo ikindi cya kabiri ari ubutaka bavuze baguze muri Congo Brazzaville nabwo bwo kugira ngo begere Congo ni hafi ya Kinshasa abandi bakaba rero bashobora kwegera muri za Uganda mu majyaruguru ya Congo abandi bakaba bazi yuko bari kuri uyu muhora umanuka mu burasirazuba bwaho bazi yuko Congo bazayikoramo ibyo bashatse kubera bamaze kuyigota wenda sindizi n'umurangura bazagerayo icyo navuga nicyo bagambiriye nge niko analyse zanjye nkora nicyo mbona imbere ariko icyo nzi cyo nuko baribeshya ubutegetsi budashira ingoma izahoraho ni y'Imana ingoma kagame ntizahoraho kandi ni no mu ndunduro nkurikije ibyo mbona kuri uwo munsi wa none aba bantu bakwiye kureka gutesha igihugu cy'u Rwanda agaciro bakicara n'abanyarwanda bakaganira abanyarwanda bakareba icyakorwa n'uburyo igihugu cyayoborwa kuko FPR igihugu cyayinaniye haba muri politiki mu gihugu imbere byabananiye twumvishe n'ibyo abaminisitiri bari kuvuga hariya ko abanyarwanda ntibagikunda FPR mu yandi magambo mu ruhando mpuzamahanga politiki yabananiye nawe tuzi ibyaha bari kureba n'ibyo bari gushinga uyu munsi no muri ONI barajyayo ni u Rwanda bavuga muri East African Community bajyaho u Rwanda ariko bavuga muri bya bindi bya CICGL mu bya bindi nabi u Rwanda niko bavuga u Rwanda rwabaye ikibazo ku isi ntabwo ari n'u Rwanda kwanza nge nuko nari nkoze n'iryo kosa mu FPR Kagame cyangwa Kagame yabaye ikibazo mu karere mu Rwanda ndabona ni ikibazo kubera ibi ngibi turi kuvuga mu karere ni ikibazo ku mutekano muke ndavuga mu Rwanda kwa kwica abanyarwanda no kubakenesha no kugera te mu karere ni ikibazo kubera umutekano muke ku isi naho yamaze kuba ikibazo kuko urebye itangazamakuru ibyo bimaze gutangaza nko muri aya mezi birashize byose ni Kagame inama bagiyemo ni Kagame n'ibindi mu by'ukuri aba bantu nibumve ko babaye ikibazo hamagara abanyarwanda babwira ati twicare mudufashe turebe uburyo u Rwanda rwayoborwa Bwana Kabagema ndumva nari kuvuga byinshi ariko ubwo mba narengewe nkurikije ibyo mbona icyo nasaba ni uko abagabo barambika hasi bakabwira abanyarwanda ati dore aho tugiriye turananiwe ni twicare hamwe tuganire tubyakorwa ariko ikindi cya kabiri ni uko ibyo bitinze nkurikije ububabare abanyarwanda bafite igisubizo kiri mu ntoki zabo abanyarwanda bagomba guhaguruka bagahayanira uburenganzira bwabo bakirukana agatsiko murakoze mwana Kabagema
urakoze mutundi reka izindi nkuru eshatu mbafitiye mutundi hari muri Zambia hari inkuru yasohotse ivuga ko perezida uriho ubu ngubu uherutse gutorwa ashatse gukuraho itegeko rihana umuntu wamutuka noneho ubu ni ukuvuga ngo umuntu ushobora kuntuka ntazongera guhanwa kandi ni perezida wa repubulika noneho igitangaza rero amambo ni uko abantu bari muri opozisiyo ubu ngubu bagitegeka nibo bashyizeho itegeko rivuga ko nta muntu ugomba gutuka perezida wa repubulika uzabikora ngo azahanwa none ubu ngubu bari iyo tegeko barishyizeho bagitegeka none ubu ngubu bavuye ku butegetsi bari muri opozisiyo itegeko barishyizeho ngo ririmo kubakanda icyokora cy'amahirwe bagira nuko nyine perezida uriho we avuga ko iryo tegeko azarivanaho ko umuntu ashobora kumuvuga nabi akagira gute ntawuzanuka ntabwo nzabimuhanira iryo tegeko rihana umuntu watutse perezida rigomba kuvaho ubwo nashaka kubabwira kubera ko no muri kiriya gihugu cy'u Rwanda hari amategeko menshi bashyiraho abogamye bagira ngo barimo gukanda opozisiyo nyarwanda ayo mategeko nabo akazabakoraho umunsi bazaba bategetse ku butegetsi ikindi ni uko hari inkuru yasohotse ivuga ko u Rwanda rwaje mu bihugu icumi bya mbere ku isi aho itumbagira ry'ibiciro by'ibiribwa rikabije cyane mu bihugu icumi bya mbere ku isi ibiciro by'ibiribwa byatumbagiye kurusha ahandi hose u Rwanda bavuga ko ngo ibiciro byazamutseho 34% ku ijana muri Ethiopia 36% ku ijana ahakabije cyane ni muri Zimbabwe ibiciro byatumbagiyeho 353% ku ijana harimo ibindi bihugu byinshi nka za Libani n'iki byose ariko urumva ko u Rwanda ruri mu bihugu nyine ibiciro by'ibiribwa byatumbagiye cyane kurusha ahandi ku isi ruri mu bihugu bya mbere ibiciro bikabije by'ibiribwa indi nkuru ni uko hari aho nyuma yaho dukora ikiganiro ku karengane gakorerwa abahinzi b'ibireti tubikuye ku bushakashatsi abanyamahanga bakoze abahinzi b'ibireti ngo babongereye amafaranga 100 ku kiro nabyo ni inkuru nziza iyo umuntu abikurikiye umuntu akurikirana ibyo yavuze kuri radiyo itahuka ugakurikirana niba hari umusaruro byatanze urumva ko babongera amafaranga 100 ku kiro usibye ko ari make cyane ariko ntacyo bitwaye ibyo tuba twavuze biba bya abantu baba babikurikiye reka nikira aho ngaho rero mbaduko niba ukiri kumwe natwe niba hari igitekerezo wifuje gutanga ariko wabuze umwanya ko watanga wagitambutsa noneho magambo make noneho tukarangiza tugataha ijambo ni ryawe mbaduko
urakoze cyane umuyobozi w'ikiganiro Edouard Kabagema nta byinshi nongeraho wenda ko navuga gatoya nuko ibyo Jean Bosco avuze ko ari byo kaga arashaka kwiyahura kuri Congo arashaka kuyitera yiturutse impande zose bakazakora za misiyo nk'iza Kitona biriya bakabari bari bagiye gukoramo urabona ko yitanga atanze impande zose ariko ndakeka bitazamuhira ndateka rimwe na rimwe abadikateri bajya bagira complexe de superiorité ashobora kuba akeka ko azabishobora ariko ndakeka atazabishobora niko mbibona sino nta bindi nuvuga ibyo twavuze mba bihagije aba nabashimira gushimira wowe cyane uteguye ikiganiro ukanatuyobora ndashimira umuvandimwe Ngarama waduhaye ibitekerezo byiza cyane nakunze ndashimira abari kuri reji bashoboye kudufasha kugira ngo amajwi yacu atambuke ndashimira abaduteze amatwi bose n'abazadutega amatwi hanyuma nkaba navuga naho gutaha murakoze cyane bye bye
urakoze cyane madukuru ko waje kwifatanya natwe mu kiganiro waduhaye ibitekerezo byiza turagushimye cyane kandi tukwifurije ibihe byiza wowe n'umuryango wawe ubwo naho utaha ugire ibihe byiza kwa Ngarama Jean Bosco nawe niba hari igitekerezo yatanga turangiza yagitambutsa tukarangiza ijambo ni ryawe Ngarama
murakoze cyane bana kabageba mu gusoza mwarimu uvuze ku bintu bijyanye no muri Zambia sinatambuka ntabivuzeho burya mu bihugu byinshi biyobowe n'igitugu usanga bashyiraho amategeko bafata perezida nk'umuntu w'igitangaza nk'imana yaturutse mu ijuru muri Zaire kera bayaga bashyira mu butume mu nane bavuga bamushya kuri televiziyo bavuga bamuguruka mu bicu mu bihugu byacu rero nabyo ndeke Zambia aho mwabivuze uburyo itegeko bashyizeho nubwo bagiye kurikuraho kugira ngo kubabonye ibyo ribereye abaturage mu Rwanda aho hari itegeko rivuga ngo kuvuga ngo cyangwa gushaka guhirika umukuru w'igihugu iryo tegeko ririho ku buryo umuntu wese ushaka ibintu ku bintu bihinduka mu Rwanda bajya bavuga ko ngo yashatse gukuraho umukuru w'igihugu n'inzego zashyizweho mu buryo bwemewe n'amategeko ibyo ni ibyo bwo kuzitabara no kubangamira uburenganzira bwa muntu bariya rero bo ndabona bararebye kure batangiye kubona ko ibintu bishobora guhinduka ariko ikintu ndangirizeho ni uko gushyiraho amategeko mu gihugu ni byiza arengera bene gihugu kandi abereye abene gihugu ntabwo amategeko agomba kujyaho ari amategeko akorewe umuntu ibyo ndabivuga kubera impamvu muri ino minsi hari ndabonye hari amasezerano n'amategeko twavuga ariko ajya ku masezerano u Rwanda rwasinyanye na bimwe mu bihugu nimba ari Mozambique cyangwa Zambia sinibuka neza yo gusaba ko ngo bahererekanya imfungwa cyangwa abakurikiranwe y'ibyaha ariko icyo bakurikiye bakurikiye ibyo abanyarwanda zahubyiyeyo icyo nashaka kuganishaga rero ni ukwerekana abo bantu ko bariyo ariko hari ubwo usinya itegeko none ejo ugasanga ari wowe rigonga bashobora baritunganije ntibabikore ndabona hose barakoze urugamba nyuma yaho kabareba bavugiye yuko ngo abantu bo muri Afurika mu majyepfo ngo imitungo ngo yazamutse ngo ari bafite ekonomi yaho ngo abana babo ngo bitwa amazina ya Bahazarimana n'abandi unazaburayi n'ahandi ibyo rero barabikora bakibwira yuko bari kurengera inyungu zabo ushobora gusangisha mu gitondo aribo igihugu cy'u Rwanda abazabayobora u Rwanda igihe bazaba bamaze gutakaza ubutegetsi ugasanga abazabayobora u Rwanda bizaborohera kujya kubafata kandi aribo basinye iryo tegeko icyo nshaka kusohezaho ni uko amategeko ajyaho bagombye kujya bitonda n'amategeko abereye amategeko rusange kandi abereye abene igihugu adashyiriweho umuntu kandi atanabogamye murakoze cyane nshimiye abanyarwanda bakurikiranye ikiganiro kuri radiyo itabuka koze ko ni radiyo bakunda kumva kandi radiyo bizera ziko n'abategetsi b'u Rwanda bayikurikirana bajye bumva ibitekerezo tubahereza bahindure ibintu bakora bave ubuzima bajye ibuntu
murakoze Jean Bosco Ngarama waduha ibitekerezo byiza cyane turamushimye cyane kandi nizera ko abanyarwanda bakurikira radiyo itahuka uyu munsi nabo banyuzwe kubera ibitekerezo baduhaye abanyarwanda bose badukurikiye turabashimye cyane Seje na Chantali badufasha ku Rwanda bw'ibyuma nabo turabashimiye ubundi Leta y'u Rwanda twayibwira ko igihe kigeze ikagenda ikava mu nzira ibitekerezo byararangiye niba bamaze imyaka 28 bategeka abakozi ba Leta bakaba barwaza bwaki nta kintu bagikora nibasezere bagende bareke abandi baze bigeragereze ko ibitekerezo byarashize nta kintu gishyashya kizima bashobora kutuzanira byararangiye nicyo kintu navuga kuri uyu mugoroba FPR ni hafi nta kintu gishyashya cyiza ishobora kutuzanira kandi ibyo byanditse muri yango nubwo bayisibye ni ibintu biteye ubwoba ibintu biteye ubwoba ntabwo nta burenganzira bafite bwo gukomeza gutegeka kiriya gihugu kubera ko aho batugejeje ntabi cyane niba umukozi wa leta asigaye arwaza bwaki reka ndekera aho ngaho mwese mwese imana ibahire mugire ibihe byiza kandi mbisegure nongere mbisegure ko tumaze igihe kirekire tudakora ariko kandi nashimire Serge kubera ko mu gihe tutari duhari guteka ntacyo cyagiye kiboneka yagiye akora ibiganiro ku buryo radio itahuka abayikurikira batagize irungu kubera ko tudahari Serge yadufashije cyane murakoze cyane rero imana ibane namwe mwese mwese turabakunda kuri radio itahuka imana ibane namwe
Imana ndabarahije.